Masimeme umzuzu nje ngeli thuba sinikela umbulelo kuThixo ngalento. Masithobe inhloko zethu. Bawo Thixo onobabalo nongcwele. Sivuya kakhulu kuba unguye uThixo noluncedo kakhulu ngexesha lembandezelo. Siyakubulela ngento osenzele yona. Asikwazi nje ukuvakalisa ngokusuka ezinhliziyweni zethu. Indlela esikuxabisa ngayo oku kunye nendlela wena othe weza kusihlangula xa sisengxakini. Sifundi kuyo yonke le minyaka ukukuthemba nokukholelwa kuwe. Kwaye ndiyathandaza ngale njikalanga Nkosi ukuba uya kugalela iintsikelelo zakho phezu kwaba bantu. Xa kungangabikho mntu ubuthathaka phakathi kwethu xa le nkonzo iphela. Ukuba kuya kubakho apha ongalunganga kuThixo, angamandla amvusayo uYesu engcwabeni angadlisa ubomi imizimba yabo enokufa Nkosi nomphefumlo wabo. Kwaye ubaguqulele kuwe siphe oko Nkosi. Abo bangenaye umoya oyingcwele yanga olu ingaba lusuku olunye olukhulu abangasokuze balulibala. Kuba kwanga kungaba yimini uThixo aya kuwuthulula ngayo umoya wakhe phezu kwabo. Siphe oko Nkosi. Xolela izono zethu. Siyakuthandaza ukuba uya kumsikelela umntwana uSullivan umhlobo wethu onobubele noxabisekileyo kunye neengcinga zakhe ebantwini nokuzama ukubazisela konke anokukwenza anako ukubanceda. Ndiyathandaza ukuba uya kumsikelela umntwana uSullivan. Sikelela abalungiselele kulo lonke ilizwe kuyo yonke indawo. Banike intabalala egqithisileyo Nkosi. Bangabangama ngobukroti epulpitini bavakalise ilizwi likaThixo. Kuba siphila kwiiyure zokuvalwa kwembali yeli hlabathi. Ukulunga kwakho makusibekele ngala maxesha kuba sikucela egameni likaYesu. Amen. Ningahlala. Nombulelo kakhulu kunibantu njengokuba kuThixo ngako oku. Umzana uSullivan wathabathela kuye. Siyabona bekungayikulunga ukuba umzana uSullivan enze loo nto. Ngoko ke sasilungele ukuyilungiselela. Siyanibulela ngobubele benu. Kwaye ngoku oko okomnikelo wothando wona bekungafuneki ukuba nenze oko. Hayi, oko kwakungeyomfuneko. Yabona nje bahlawula indleko ihotele kunye nokutya oko esasinako. Kwaye kukho konke kwakuyimfuneko. Kodwa enkosi ngobubele obukhulu. Kwaye iyakuya kunceda iimishinari kwaye izise abantu kuThixo. Akusayi kubakho imibhiza yokutshaya eyakuthengwa ngayo nayiphi na iwhisky. Akukho nto iphosakeleyo iyakuya kwinto elungileyo. Kwaye ndiyathandaza ukuba uThixo akubeke kwiakhawunti yenu phaya phezulu. Awandise ngeshumi lamawaka idola nganye okanye ipeni okanye iisenti ezintlanu athe wanikela ngayo kule nkonzo. Kwaye ngoku ndifuna ukubulela umkhosi waseUnited States ngokusinika esi sakhiwo ukuba sihlale kuso, ukuba sibe nezi nkonzo. Ngokuqinisekileyo ndibabulela ngentliziyo yam yonke. Kwaye njengokuba ndiqonda umzana uSullivan uthe yonke into iyakuhlawula ngokufanelekileyo. Sizange sishiye isixeko kwangoku sinetyala lesenti enye. Kodwa yonke into yahoywa. Asikholelwa nje nakuyona yiphi na enye into. Akufunekanga ube natyala nakubani na. Kufuneka ungabi natyala kwaye uthi tye. Eyo ukuba unetyala kumntu othile, hamba uye kujongana naye kwaye umxelele ukuba unetyala kuye. Kodwa mnike ixesha elincinane kwaye uya kulihlawula. Uyabona ngalo lonke ixesha oko kungcono olo luphawu oluhle lobuKristu ukunyaniseka ukuthi tye. Ufuna ukuphila kanye le nto uthetha ngayo. Ukuba awuyiphili ngokwakho ungalindela njani ukuba omnye umntu ayiphile? Uyabona ngoko ke nizincwadi ezibhaliweyo ezifundwa ngabantu bonke. Ngoko soloko usiba ngonyanisekileyo ilungisa onyanisileyo. Thetha inyaniso nokuba ivisa kabuhlungu kangakanani into ethile. Thetha inyaniso nakanjani na kuba unokuhlala uyithetha ngendlela enye ngexesha ngalinye. Kwaye ukuba uthetha ubuxoki kuya kufuneka uhambe isigidi seemayile kujikeleza ukanti kusafuneka ubuyele kobo buxoki kwakhona. Kwaye wenze into embi kakhulu. Nyaniseka nje kwaye unokuhlala uyithetha ngendlela efanayo kuba iyinyani. Kunjalo kanye ngeBhayibhile. Ixele kanye ngendlela iBhayibhile eyitsho ngayo. Musa ukuyekelela kuyo. Ithethe kanye ngolo hlobo nje kubhaliwe kanye apho kwaye ungakhomba umnwe wakho kuyo. Yindlela omoyisa ngayo uSathana. Wathi uSathana kuYesu ukuba wena ungunyana kaThixo masikubone usenza umangaliso. Bathi wena ungumenzi wemimangaliso. Jika la matye abe zizonke size sibone ulambile. Wathi kodwa kubhaliwe kwathiwa akaphile ngasonga sodwa umuntu yabona wathabatha ilizwi likayise wamoyisa umtyholi kanye kwimihlaba yakhe ke ungenza kwaloo nto inye umoyise umtyholi kwimihlaba yakhe ngelizwi lenkosi ngoko ndiyakuhlala ninombulelo kumzalwana uSullivan le ixolo ngale mvakalizwi ndiyacinga xa benza umzalwana uSullivan okokuba wasuka nje wawulahla umene akukho njengayo inye kuphela indoda endakha ndadibana nayo ebomini bam eyandikhumbuzanga umzalwane uSullivan yayingu-E. Howard Cadle ndazi nokuba wakhe wamazi na okanye hayi ukusuka kusuka umzalwane uCadle wayeyinkwenkwana nje yasemaphandleni elilungileyo njengomzalwane uSullivan kwaye wayefaka izandla zakhe ezantsi epokothweni yakhe ukuza kude kakhulu de izixhomi zakhe zatsaleka ezantsi kakhulu kwaye thetha ngentloko yakhe igegele kwaye wayengu-E. Howard Cadle nje omnye kwaye ke ndivuya kakhulu ukuba nomzalwane uSullivan njengomhlobo kunye nomzalwane kwivangeli kwaye ndiyathandaza ukuba uThixo uya kumsikelela yena nebandla lakhe elincinane apha phezulu nkosikazi yakhe ethandekayo abathandekayo bakhe aye kuni abanye abalungiseleli abalapha kuni nebandla lenu abashumayeli be-Full Gospel kwizinto ezincinci zobuchwephesha besibhalo sisenokungavumelani omnye nomnye andivumelani nomfazi wam kwezinye izinto kwaye uyazi ukuba yintoni na uyayithanda ipayi yama-apile kwaye mna ndiyayithanda isheri ngoko asivumelani kwaye ndikuxelela into endiyenzayo ngeyam ndiyalithanda iqhekeza elimnandi lepayi yesheri ndingayimela kanye ngoku aye ugalele ibhotolo phezu kwayo uze emva koko ugalele imolasis phezu koko ya kwaye mzalwane nento yokutyiwa mfazi wam uyayoyika ndicinga ukuba uyazoyika iikhalori usenokuyithanda kodwa uyazi ukuba abafazi banjani bayoyika kwaye babhitye kangangokuba ungahlaba ngonongciki kwaye ubasike ethanjeni ukanti bafuna ukunciphisa yindalo yabo leyo ndiyaqikelela ngoko ikho kwaye kodwa ndiyayithanda loo nto ngoku asivumelani kuloo nto ezinye izinto silungile kodwa uyabona asivumelani ngokugqibeleleyo ngoko siza kubona into enye bazalwana kodwa eyona nto iphambili sitya ipayi yeyona nto iphambili ngokuyintloko phezu kokubhaptizo lomoya oyingcwele nokuza kukakristu kunye nezona zinkulu zevangeli iimfundiso ezisisiseko zebhayibhile ngokuqinisekileyo simi ngokusondeleleneyo kunye noko njengabazalwana abakhulu abamanyeneyo abangenasithintelo sahlelo kungekho nto isithintelayo simatsha sisiya eCalvary njengomkhosi omnye omkhulu sikunye ukuba ndingakhe ndibe lulo naluphi na uncedo kuni ndingavuya ukuyenza kwaye ndiqinisekile ukuba niya kuthetha into efanayo kum kwaye ninokuba luncedo kum aye leyo yinto enye eninokuyenza endiyaziyo ukundithandazela uba uthixo angaze andivumele ndihambe phosakeleyo ndindindi akukho entliziyweni yam ukuba ndihambe phosakeleyo ndifuna ukuhamba ngokuchanekileyo ndifuna ukwenza okulungileyo ngokuba ndiyaqonda njengokuba umzalwane uJack Moore wandixelela ngelinye ixesha wathi mzalwane uBrenham bendingayikuma emaquzeni akho ngawo onke amava akho ngomhla womgwebo ngokuba uthixo uya kufuna impendulo enkulu kuwe wathi kuba ukunike izigidi zabantu ezandleni zakho so ukuba ndiyazi ukuba ndiza kumaphaya ndibaphendulele abo bantu ngoko ke yivangele njani le ndifanele ukuyishumayela uhlobo luni lokunyaniseka xa ndibambe ukuthenga kwegazi lakhe ezandleni zam kwaye njengoko endinika isipho so ngaphaya kwethunzi lemtandabuzo nawuphi na umntu onengqondo ebeyakwazi ukuba yiphuma kuthixo kwaye ngaloo nto ukuba ndingakhokelela umntu kwindlela engalunganga ngenxa yokuba iqela elithile lathi uthixo uya kundenza ndihlawule ngayo kwimini yomgwebo kodwa ndathi ndakubona umbono apha ngekudala kwixesha elidlulileyo ndeva abo bantu bekhwasa ngaba niyifumene incwadi yenu encinci phezolo izwi lamadoda angoosomashishini ndilungile loo nto kwaye embonweni ngelinye ixesha siya kuyiprinta ngokweenkcukacha ezipheleleyo asikuko konke okukokwayo kodwa kuloo nto nokubona oko kwaye ndema phaya kanye nje njengokuba ndimile kanye ngoku kwaye ndandizijonge ndilele apho phezu kwebheki ndijonge inkosikazi yam ndibendi mile up ndisijongile. Kwaye up yayingabo bantu bemi kufutshane ngolo hlobo xa ndisithi ingaba uPaulos uza kugwetywa ngenxa yevangeli awayeyishumayelayo. Bathi ewe, that ndishumayele lonke ilizwi kanye ngendlela awenza ngayo. Aye zigidi zakhwaza siphumle koko. Leyo yindlela endifuna ukuba kube yiyo xa ndiwela phaya, yabona. Ndifuna ukuba kube yilandle kanye ngolo hlobo kanye le nto wayithethayo uPaulos. Andifuni ukongeza into enye kuyo ndisuse into enye kuyo kanye into eyathethwa iBhayibhile. Yindlela kanye ndifuna ukuyigcina iqhubeka, yabona. Eka kade ndiyigcine ngolo hlobo amahlelo macala wonke aza kuphakamisa umqobo ngokuchasene nalo. Kwaye ngoko ngamaxesha amaninzi abazalwane bacinga ukuba ndichasene nabazalwane bam. UThixo wazi nokwahlukileyo kuloo. Okoko nje sazi ukuba yintoni na inyaniso, yabona. Ayichasananga nabazalwane, yinkqubo le isenza ukuba singabi ngabazalwane. Ayilo lizwi likaThixo elisithintelayo ekubeni ngabazalwane, yinkqubo esingena kuyo ebangela ukuba singabi ngabazalwane. Injalo lona. Ngoko ke simele simephi, yima phezu kwelizwi, kwaye uThixo uyakutsalela bonke abantu kulo. Injalo. Ngoko kuya. Ungaze uyenze umbuzo, uyenze ibe lihlelo, yigcine nje ikuThixo kwaye uqhubeke uhambele phambili. Jonga nje isiphelo, bambelela uqinise, uThixo uyakuzisa konke okunye. Zininzi kakhulu izinto elindenzele zona, ndiyayibulela. Ngoku ukuba ndinganinceda malunga nokuninika ilaphu lomthandazo okanye enye into, ngoku ningandibuzi imfundiso ukuba andinqweneli ukwenza oko. Abantu abaninzi kakhulu bandibhalela imibuzo malunga nomtshato noqhawulo mtshato nanjalo njalo, nto leyo engumphixanisi ebandleni. Ndihlala ndibabuyisela emva kwaye ndithi buza umalusi wakho. Abantu bandibhalela iileta apha bathi kuthekani malunga nale kwaye kuthekani malunga naleya. Ndibuyisela ileta emva, uya kuyifumana. Bona umalusi wakho kwizinto ezincinci ngokuba emva kwakho konke ungumalusi wakho. Yena nguye owathunywa nguThixo ukuba akugcine, kwaye sisenokungavumelani ngayo ize loo nto ibangele isiphithiphithi ebandleni lakho. Asiyifuni loo nto. Hayi, hayi, sifuna nje wena ukuba uyeke ukwenza izinto ezisisona, izinto ezingaphandle eBhayibhileni, kwaye uqhubeke usiya kuThixo, yabona. Kwaye ukuba ubangela ingxabano ezincinci nezinto ezinjalo, loo nto iyaliphazamisa ibandla. Ke ndingathanda ukuba umalusi wenu anixelele malunga nomtshato noqhawulo mtshato kunye nezi zinto nezinye ezo zinto. Makayenze loo nto, ungumkhosi kaThixo naye, kwaye ukuxhotyiselwe ukwenza oko. Samkhumbula umSamariya olungileyo owafumana indoda yenzakele, wamsa endlwini yabahambi libandla elo, wamnika khona umntu iidenariyo ezimbini kwaye wamxelela ukuba ufuna naziphi ngakumbi uza kumhlawula xa efika. Ke uneepeni ezimbini, uyakwazi ukukunyanga ukuba uyindoda yakwaThixo. Ukuba uyindoda yakwaThixo emi kwilizwi likaThixo, unako oko uThixo amnike kona, umoya nelizwi. Ingaba kunjalo oko, sifanele sinqule njani? Ngomoya nangenyaniso, kwaye ilizwi liyinyaniso. Ingaba kunjalo oko? Oko. Enkosi ngobubele kakhulu kwakhona, kwaye ngoku ndidiniwe kakhulu, kwaye ndidiniwe kakhulu ngale mva kwemini. Andizimiselanga ukuhlala kwenye ihotele koko ndisaphilayo. Itheko elikhulu labanxilileyo kwaye busuku bonke bebetha iingcango kwaye bekhala nabafazi. Oh, suke ndahlala nje ubusuku bonke kuko konke, kwaye ke andizimiselanga ukuba ndifumane enye ihotele. Ndiza kuya kwimotele, ndiza kusifumanela isigadlo ukuze ndilale kuso ngaphandle ebaleni ndaweni ithile. Ndiza kusifumana, ndizifumanele intende kunye nebhegi yokulala okanye ndaweni ithile apho ndingaba khona ndedwa ndaweni ithile. Njalo loo nto, sizele isono kakhulu esi sizwe, akumangalisi. Sigcwele imingxuma kwaye sibolile ukuya embindini kanye apha phezulu kwenye indawo kwiphondo leni, hayi kuphela eli phondo kuphela, kuyo yonke indawo kanye apha phezulu. Iminyaka embalwa eyadlulayo ndandikwikumhlangano wezenkolo apha phezulu kwiphondo, isixeko esikhulu, kwaye ngobo busuku iqela lenkolo, icawe yangokwasesikweni nabakwishumi elivisayo laba nendibano. Andizange ndikhe ndaba seAfrika phantsi kwevudu nayo yonke into, andizange ndiyive into enjalo. Kwaye ngentsasa elandelayo ndinakundixelela ngokuthe ngqo, singabaphulaphula abaxubeneyo kulele emgangathweni, izinto ezingcolileyo ezenziweyo, iibhotile zewhisky zigcwele, kwaye abo bantwana abancinci, amakhwenkwe namantombazana kwigumbi elinye ubusuku bonke kunye. Kwaye ngentsasa elandelayo ubawo ongcwele hleli phandle apho. baze beza baqubude kuye ngolhlobo ngaphantsi kwegama likaYesu Kristu. Ingaba ndiye ndaphambana yintoni ingxaki ngam? Andikwazi nje ukumelana nezo zinto. Yona into ethile indincancazelisa ndibe ngamasuntswana xa ndiyibona loo nto. Ingaba oko kukumela inkosi yam uYesu, itheko elinxelisayo eliziphethe kakubi elinezinto zokuziphatha okubi ezisetyenziswa kuwo amadodana kunye nabafazi, zilele emgangathweni kunye neengobozi zenkunkuma kunye neebhotile kunye obet umhlola. Ungabubiza obo obuKristu, akumangalisi ukuba ihlabathi likwimeko ezele isono. Kaloku uthini umoni xa ejongile kopya amawaka abo? Loo mantombazana aselula ayinxilekanga ukuba ayengakwazi nokuma, kwaye esegumbini ubusuku bonke kunye naloo makhwenkwe kunye nentetho emdaka eyoyikekayo wakha wayiva ebomini bakho. Ndabeka imiqamelo phezu kwentloko yam ngolhlobo ukuzama ukulala phaya emgangathweni benxilile, inyuka besehla ngemigangatho ngolo hlobo abenkolo. Ngoku ndingalindela aba bantu banesono ngolo hlobo, ngoku abazibizanga ukuba ngabemidlalo apha phandle kumdlalo webhola eqengqwayo. Omnye wabantwana bam ubeya kuqalisa ukuya ngakwindawo yokuqengqa ibhola, bendiya kumgxotha elizweni. Aha, biza okuya umdlalo, ayingomdlalo lowo. Yintoni le? Ukuba ufuna ukulunga, lunga kuThixo nyani. Ndifuna ukunifundela amazwi nje aphuma eBhayibhileni. Fumana la mazwi ambalwa endifuna ukuwafunda apho ukwenzela isiqendwana. Afumaneka kwisahluko seshumi elinesixhenxe sookumkani bokuqala, umqolo wokuqala. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain. Ehleli nje uYehova uThixo kaSirayeli endimi phambi kwakhe, akusayi kubakho mbethe namvula kule minyaka ngokwelizwi lam. Ookumkani bokuqala, esokuqala isahluko seshumi elinesixhenxe, umqolo wokuqala. Ukuba ndinokukuthumela ilaphu lomthandazo nangaliphi na ixesha, ndibhalele nje unobhala wam apha okoyo ngoku, uMzana uMagwaya, bangapha bakhe bafumana ilaphu lomthandazo kuthi, masibone isandla sakho. Phakama mzana uJim, ndifuna ukubona wena nomfazi wakho ngokunjalo. Nanku unobhala wam kunye nenkosikazi yakho, abo basebenzayo abathumele. Leyo yinkwenkwe nentombazana enithumelela amalaphu enomthandazo ephuma enkonzweni, bobabini amaKristu angcwalisiweyo. Kwaye ilizwi elo lizwi lincinci limnandi ulivayo emnxebeni xa unditsalela umnxeba, lelo nenekazi lincinane lihleli phaya, inkosikazi yakho uyise nonini nabo balapha kunye nathi namhlanje kunye nabathandekayo macala onke ngoku. Kwaye ke niyamazi unobhala wam wasentsimini, umnumzana uMesiya, umzana uLeo Mesiya, ulapha ndaweni ithile nomzana uJean Kowa. Kwaye ke ukuba sinokukuthumela ilaphu lomthandazo nangaliphi na ixesha, nantoni na esinokuyenza, sikuthandazele ngomnxeba, nantoni na esinokuyenza, siya kuyenza. Le ndoda ikhangeleka ingaqhelekanga iphethe umsimelelo esandleni sayo, amanyathelo ayo engagungqi, amehlo ayo ekhazimi labo buqhaqhawuli bukaThixo, iindevu zayo ziphephetheka ecaleni layo, intwana yofelelwe gusha luyibhijele. Wayesenza amanyathelo akhe njengokuqinileyo njengoko esihla ngendlela eya kwaSamari. Wayengekho kangako ukukhangeleka, kodwa wayenoitho inkosi kwezo sizwe sikhulu sikaSirayeli. U-Eliya waseTishbi, umprofeti wenkosi, wayengekho kangako ukukhangeleka, kodwa wayenelizwi lenkosi. Wayengoyiki ukuma phambi kokumkani, kuba wayekhe wayesebukhoneni bokumkani omkhulu, wayekhe wasebukhoneni bukaYehova. Ngoko ke wayesazi apho wayemi khona. Kwaye xa waya phambi kokumkani akazange athintithe kwaye athintilize, wayeyazi into awayethetha ngayo. Wayenokuthi kukumkani, itsho inkosi uThixo kaSirayeli, akusayi kubakho mvula nambethe de ndiwubize. Akutheni ukuze atsho oko ndide ndiyibize ngokwelizwi lam? ngokuba wayenelizwi lenkosi, wayengumprofeti, umprofeti unelizwi lenkosi. Yinto eyothusayo ukubona ukunxibelelana phakathi kukaIsrayeli weTestamente endala kunye neMelika ngoku. Zozibini yayizizizwe ezinkulu, zozibini zaye zasekwa kwaye abantu bazo babeze apho ngenxa yentshutshiso yenkolo. USirayeli wayetshutshiswe nguFaro kwaye wayesebukhobokeni amakhulu eminyaka, apho babebandezwe ukunqula uThixo inyaniso nophilayo, kwaye wayehluthwe loo nyweba, kwaye baba ngamakhoboka. Kodwa uThixo wayebenzele idinga eBhayibhileni yakhe okanye elizwini lakhe nangabaprofeti bakhe ukuba uya kubanika umhlaba. Kwaye babeze kweli lizwe, kwaye babagxotha abemi belo lizwe, kwaye babahluta ilifa labo kuba uThixo wayenenjongo yokwenza oko. Kwaye ke sinjalo ke esi sizwe sethu sikhulu siza apha, kwaye ePlymouth Rock esi sizwe sasekwa phezu kwenkululeko yonqulo ngenxa yokuba ookhokho bethu babaleka intshutshiso yamaRoma yenkqubo yanamhlanje kaJezebheli, kwaye benyuka baze kwaye bamela iintshutshiso ezininzi ezinkulu nokubulawelwa ukholo phantsi kwaloo nkqubo yobuxoki kaJezebheli. Kwaye ngokweBhayibhile yesityhilelo sahluko se-13 Thixo wayebathembise indawo yokuphumla nendawo kuba umfazi wathwalelwa intlango apho wondliwa okwexeshana, ixesha nokwahlula kwexesha. UThixo wayenzela idinga iMelika okanye kwibandla umfazi ukuba aze kweli lizwe. Usiqaphele isityhilelo 13 okanye amanye amarhamncwa enyuke ephuma elwandle amanzi. Isityhilelo 17:17 sithi, amanzi owabonileyo inyambalala nezihlwele zabantu. Onke amanye amarhamncwa enyuka ephuma emanzini inyambalala nezihlwele zabantu, kodwa xa United States ifika yenyuka iphuma emhlabeni apho kwakungekho bantu. Wayekhumbula xa yaphumayo yayikhangeleka njengemvana encinane. Ngoku imvana ineempondo ezimbini, kwaye lawo ngamagunya oburhulumente nawenkonzo. Kodwa xa athe amanyana, khumbula ngoko laa mvana yathetha njengoko yenza inamba phambi kwayo, yaye inamba leyo yayiyiRoma. Xana inamba leyo yema phambi komfazi ukuba imdle umntwana wakhe akuba ezelwe, inamba ebomvu eyema phambi komfazi uIsrayeli ukuba imdle umntwana kwamsinyane ezalwa. Kwaye yakhupha intshutshiso yazi yababulala bonke abantwana ukususela kwiminyaka emibini ubudala ukwehla, iRoma inamba yema phezu komfazi ukuba imdle imgqibe umntwana wakhe nje ukuba ebezelwe. Kwaye emva koko sifumanisa ukuba eli lizwe leza njengelizwe elikhululekileyo, kwaye lalinemvana ethetha imvana kaThixo. Kodwa emva kwethuba le nkqubo inye sinayo yathetha njengenamo, kwaye yawenza onke amandla inambo ebinawo phambi kwayo. Ziyahambelana enye kwenye ngokugqibeleleyo. Wayekhumbula xa ezi uIsrayeli wenyuka waza walithabatha ilizwe lakhe nePalestina, wabagxotha bonke abemi belozwe waze walihlutha ilizwe elo. Sangena salithabatha kumandiwa, sawagxotha sabuya sawahlutha umhlaba. Thixo wayenesizathu soko. UThixo wayeza kubonisa ihlabathi into awayenokuyenza ngeqaqobana labantu ababefuna inkululeko nenkululeko yenkolo yokukhonza uThixo. Bamenzela ntoni uIsrayeli? wenza uIsrayeli esona sizwe sinamandla ehlabathini kwaye wahlala ngolo hlobo wade waphuma entandweni kaThixo. Wenza ntoni yena ngeMelika? Wayenza esona sizwe sinamandla ehlabathini yade iyaphuma entandweni kaThixo ngokuxuseneyo esinye ukuya kwesinye ngokuthe ngqo. Xa uIsrayeli wafikayo elizweni babe ngabantu abakhulu kuba babe nobunkokheli obukhulu. Babe namadoda amoyikayo uThixo phezu kwawo, anjengoDavide, ukumkani uSolomon. Ihlabathi lonke laliboyika kwaye balonwabela elo lungelo lokungabikho zimfazo, kungekho zinkathazo, nokuphila phantsi kwamandla kaThixo. Bade abantu abavela kulo lonke ihlabathi elaziwayo beze kubona. UThixo wabanika isipho sokucalula sasiphezu kuSolomon. Kwaye ukumkanikazi wasezantsi ukusuka, ukumkanikazi waseShepha, weza enqumla intlango yeSahara, yamthabatha iinyanga ezintathu ukuva nje ubulumko bukaSolomon. Kwaye xana wabona ukuba uSolomon uyakwazi ukucalula imimoya nokumazisa impihlelo ezisentliziyweni yakhe, wathi konke endikuvileyo ngawo kwakuchanekile nangaphezulu. Wayeqinisekile ukuba lowo nguThixo. Kwaye iMelika phezu kwesiseko soba omkhulu bethu abeza apha ngenxa yokufuna inkululeko yenkolo. Sasinamadoda anobuThixo ngaloo mihla njengeenkokheli uGeorge Washington, Abraham Lincoln, amadoda anesimilo esaziwayo, amadoda kaThixo. IMelika yayiyiMelika ngaloo mihla. UGeorge Washington apha eValley Forge phambi kokuba awele iDelaware ethandaza ubusuku bonke wada wabamanzi ukuya esinqeni eguqe ekhephini. Kwaye ngentsasa elandelayo xa amaMelika aqala ukuwela kwakukho malunga namashumi amabini ekhulwini kuphela babe nezihlangu zokunxiba umkhosi waseMelika. Kodwa babe nomqathango, babe nento ekwakufuneka bayilwele, babengakhathali nokuba kuza okanye kuya ntoni na. Bafika abalimi, wayeka ukulima kwakhe waza wayikhupha inkunzi yakhe yenkomo, wathabatha umpu wakhe waya kulwela into awayeyazi ukuba yinkululeko. Kwaye kusuku olulandelayo ndiyakholwa ukuba yayilulo emine okanye emihlanu imingxunya yeembumbulu, imbumbulu yombhayimbhayi yadlula ngedyasi yakhe nomnqwazi kwaye ayizange imchukumise. Amadoda kaThixo awaseka esi sizwe, madoda amakhulu, akumangalisi ukuba babhala kwanga ilizwe lethu lingakhanya ixesha elide ngokukhanya okungcwele kwenkululeko. Ikhusele ngamandla akho, Thixo omkhulu, kumkani wethu. Ngexesha elithile elidlulileyo ndathetha nendoda endala ezantsi eCorridon eIndiana, yandixelela ngexesha ikomkhulu laliseCorridon kunye nendlela eya watsho ukuba wehla njani ngenqwelo yenkomo ukuya kuva irhuluneli ithetha. Kwaye yena nerhuluneli yayingabo babini kuphela ababe nomntla nomzantsi isuti benxibile. Yathi yafuya iigusha kwaye yazicheba yahlamba uboya bazo, oodade bayo basonta bayenzela idyasi ehamba ukuba ihambisane neebhulukhwe zayo. Kwaye umfo mdala ohleli apho ngoko wayemalunga namashumi asibhozo anesihlanu okanye amashumi alithoba eminyaka ubudala, watsala iindevu zakhe ngolo hlobo wathi, "Bhili, kungelo xesha iAmerika yayiyiAmerika." Ndajonga kumfo mdala naze ndacinga, "Nkwenkwe, wena uninzi lwaba baselula banakukholelwa kodwa uxela inyaniso. Kwenzeka ntoni kuIsrayeli emva kwayo yonke le mvelaphi yobuThixo?" Baqala ukungakhathali, baqala ukuya kwindawo apho bona ke babengakhathali nokuba kuqhubeka ntoni na. Baqalisa ukuyekelela ekunquleni uThixo nangona babebambe ukuhlonela inkolo njengokuba nathi senzile. Babenesimo sobuThixo kodwa baqala ukukhululeka nabantu babo kwaye baqalisa ukuzisa iziphambuso ebandleni labo. Unqulo lukaBhali lwaqala ukungena, waza uIsrayeli waphambana ziziyolo wanxila. nezinto ezinjalo kwase kugqibeleni wangenisa inkokheli eyayingamazi uThixo u-Ahabi owangena ezihlangwini zikayise. Waye uyise wayeyindoda engenabuThixo, indoda esisityebi kodwa indoda engenabuThixo. Waye wenza zonke izono ngaphezu kwakhe nabani na owakhe wenza phambi kwakhe. Kodwa uIsrayeli ekunxileni kwabo bafaka indoda yelolo hlobo baze bayibeka etronini ukuba ibe ngumlawuli phezu kwabo. Bacinga ukuba kulungile njengokuba uninzi lwabantu baseMelika besenza namhlanje. Ungumpolitiki olungileyo ke yenza uphi umahluko? Ayizukwenza mahluko kuba ungumpolitiki olungileyo. Uninzi lwabantu baseMelika abaninzi kakhulu babo bathengise ngobuzibulo babo njengomMelika. Kwaye bathi yenza uphi umahluko? Bakoko nje ufumana iidola ezimbalwa ezongezelelweyo kurhulumente kwaye uphile. Bathengisela esiswini kunye neenkanuko kunye nokulangazelela ihlabathi elinesono. Saza salilibala kwaloo nto safikela yona ePlymouth Rock. Balilibala ilifa lethu, bahamba bazithengisa kwizihlwele eziphambene ngeziyolo. Njengoko kwakunjalo ngemihla kaIsrayeli, ke kube njalo iMelika ithabathe kwaloo ndlela inye kanye ezantsi ngendlela enye iziyolo. Emva kwethuba urhulumente waxhasa isono. Okoko nje wawunendlu yesikhundla yenza uphi umahluko? Yiloo nto kanye eyenziwe yiMelika. Sathi saqalisa ukuzenza umbutho kunye senze amaqela amancinane, sibe nesono ngakumbi, sinesono ngakumbi, sono ngakumbi. Besiye sahlala nemiqathango yokwenyani esazela yona apha, isono saqalisa ukungena emabandleni njengokuba senzayo ngoko. Bafazi baqalisa ukucheba iinwele zabo benxiba iimpahla zokuziphatha kakubi bezicheba nyaka ngamnye, yaye kwaye amadoda aqala ukwenza oku okuya nokunye nokudlala amakhasi nokwenza imidlalo yebhanko ebandleni. Kwaye kanye babalihlabathi ngoko babenjalo ephambene ziziyolo, amanxila abalungiselela baphumelele kwisikolo sakwalizwi kunye nobhishophu esithi, shumayelani makhwenkwe, nantoni na eninqwenela ukuyishumayela. Kangangokukhathala kwam igazi likaYesu Kristu lawoma kwiminyaka elishumi elinesithoba eyadlulayo. Lade ibandla lafikelela ntweni ngaphandle kombutho njengendawo yokuphumla, wanga ungaze ulibale ngale mva kwemini. Laba njengendawo yokuphumla, ihlabathi laqalisa ukungena ngaphakathi, abalungiseleli baqalisa ukwenzelelela kanye njengokuba benzayo ngemihla kaHabi. Lizele isono, libole ukuya kundoqo, kwaye yaqhubela phambili, iqhubela phambili ngamandla kangangoko inokuhamba. Nangona uThixo wabathumela umprofeti emva komprofeti, nangenxeba wababongoza abantu baze bakunikela umva, babefuna indlela yabo, babengamaIsrayeli, babekhululekile, babesisizwe esikhulu, ookhokho babo benza oku noku, uDavide noSolomon babenokwenza oko babefuna ukwenza. Kwaloo nto kanye esiziseke kuyo ngqo oko uWashington, ookhokho bethu kunye nento ababeyimele. Kodwa mzalwana, sizizigidi zeemayile ukusuka kwezo zinto. Amabandla ethu zizigidi zeemayile. Endala ibandla lamaWisile namhlanje kwinto laliqhele ukuba yiyo ibandla lamaWisile, into eyiyo iPentekoste namhlanje kwaye noko yayiqhele ukuba yiyo, into eyiyo iBhaptizi namhlanje kwinto eyayiyo ngaphambili. Sinexesha lokubuyela emva kwaye sithethe ngoJohn Smith kunye nabaninzi babo bahlaziyi bangaphambili. UJohn Smith wathi ngaphambi kokuba afe, wathi into eyoyikekayo kakhulu ukuba abafazi baseWisile baqala ukufaka imisesane yegolide eminweni yabo. UmWisile ebeza kuthini namhlanje xa ebabona beneenwele zichetyiwe nokupeyinta ubuso bonke benxibe ezimfutshane kungenxa yesono? Wenze ntuni uThixo eMelika? Uthumele imvuselelo emva kwemvuselelo. Imvuselelo emva kwemvuselelo. Abalungiseleli balishumayele ilizwi, bazama ukubizela abantu babuyele kuThixo. Kwaye benza ntuni kwaloo nto inye awayenzayo uIsrayeli. Bayicekisa, bahlekisa ngabo, bababeza baqengqeleka abangcwele, abaphose entolongweni. Ukuba omnye wodadewethu nomnye wabantakwethu ophuma kweli bandla namhlanje bebenokuma kulaa hotele phezolo, baphakamise izandla zabo, badumisa uThixo, badanduluka kwelo gumbi, ngeba besejele namhlanje ngenxa yoko. Kodwa igquba elinxilileyo abaphambeneyo abaqengqeleki abangangcwele banokuma apho baze bakhala ubusuku bonke kwaye bentilile betshabhisa baze bahluba iimpahla zabo kubafazi babo baqhubeke. Baze bawe emgangathweni bakhwaza ubusuku bonke kwaye bengenako ukuthetha nelimdaka ngayo. Akumangalisi ukuba sigwetyiwe phantsi kwesandla sikaThixo. Qaphela ukuya phambili. UThixo wathumela abalungiseleli, benza imiqondiso nemimangaliso, beqondakalalisa ilizwi lakhe. Kwaye eyona nto ininzi, uninzi lwabefundisi bale mihla bayala baze bahlekisa ngayo yonke imvuselelo. Njengokubizwa ngokuba libandla likaKristu kunye nabo, iintsuku zemimangaliso zidlule, bezama ngako konke abanako ukuyivala isuke kuloo masalela amancinane kaThixo. Njengoko kwakunjalo kwaIsrayeli, kusenjalo nanamhlanje. Amaxesha amaninzi uThixo umelwe kukuba abakhuphe abantu bakhe kuloo mibutho namahlelo, abakhuphele phandle ntlango bodwa ukuze athethe nabo. Kwaye uza kuba nentsalelo, ungakhathazeki ngalona. Wenza ngoko, uza kwenza nangoku. Ukuqhubeka nokuqhubeka behamba esonweni, betyhutya izinto, ngokuba ubunkokheli babo akukho nto inokunqanda. Ewe, ukunyaniseka, ndazi izizwe ezininzi okokuba bangabamba abantu esitrapini benxibe njengokuba sisenza apha eMelika, babeya kubavalela entolongweni xa ndaya eSt Angelo eRome. Ngoku yicinge ephantsi ngolo hlobo. Babenombhalo phaya phezulu wakumangcwaba iSt Angelo kubafazi baseMelika, ncedani ninxibe iimpahla kwaye nihloniphe abafileyo. Ukuba kukhona ntoni naye kugulisayo ukubona iqela labantu ababizwa ngokuba ngamaMelika bengena. Ndandihleli phantsi eluzanga sasonwabele inyama ngenye imini umzalwane uAgamrat kunye nam. Ngosuku olulandelayo sabuyala emva kuba ibikukutya okumnani. Ndandinako ukufumana amanzi phaya, babengayi kunika nto ngaphandle kwewayini kwaye bendiya kufumana amanzi. Akufuneka ndifunqule ijagi yamanzi phantsi kwengalo yam lonke ixesha kuba bebengayi kukunika amanzi etafileni. Emva koko ndangena apho kwaye yonke into yayilungile de unkosazana Melika wangena nencinci emdaka empumlo zinemifinya iinjayipudle nobaneleyo bevenkile yeshumile senti ubucwebe bunxibile ngolwa hlobo kunye nomdizo omde ekupheleni ngolu hlobo. Wahlala phantsi apho ezenza into awayengeyiyo waze wabeka laa njayipudle etafileni mdaka into enyukunyuku. Inja yona nto imbi athetha ngayo uThixo. Itshona isishumi sazo asinako nokuhlawulwa endlwini kaThixo. Fana neenyukazi, sishumi seenyukazi, yatsho iBhayibhile kwaye nangoko nantsolo. Bayakwenza ulawulo lokuzala baze bahlawule iwaka ledola phantse ngenja encinane kwaye bayijikelezise kwaye bayinike uthando lomntwana ukuze abaleke ubusuku bonke kwaye uyakwenza ulawulo lokuzala. Yintoni elindileyo kodwa isiphithiphithi? Senokungaphindi uve ilizwi lam kwakhona, kodwa ndifuna ukuba ukhumbule oku sisekupheleni. Apho sifumanisa ukuba kwenzeke ntoni na ekugqibeleni. Iyure enkulu iyeza. Ahabi wonyulwa, wathi akwenza njalo watshata uJezebeli lowa ubolileyo mdala mfazi owakhokelela onke amaSrayeli kunqulo ziThixo. Kwaye njengoko wenza uIsrayeli ngoko, kutheni oku? Bamele ukuba babe kwimeko yokukrekra ukuba bavumele into elolo hlobo ukuba yenzeke esizweni sabo. imithetho yenziwa ngabantu besenzela abantu kwaye nathi senze into yekwanye kwakukho ixesha apho imelika yayingayi kuba nayo babesazingcono kunokuba bavumele ihenyukazi elidala elasela igazi labafeli inkolo libabulele kwaye isizathu sokuba basabele apha ngenxa yenkululeko babengayi kunyamezela nantoni naye lolo hlobo ibonisa ukuba sikwimeko yokukreqa isizwe siphele ukuba sonyule ngolo hlobo Oh, kakade ngoku nina abanye benu bathembeki bedemokrasi abalungileyo baya kucinga oko ukuba oke uya kuba intloko yezopolitiko elungileyo oko kunokuvakala kulungile kwizizathu kwingqondo yenyama kodwa kwilizwi likathixo kunye nengqondo yomoya ayivakali ngokuqinisekileyo wayenzi njalo iidola ezimbalwa ezongezelelweyo kunye neerhafu okanye into efana nale nto iphungulwe kwaye sinexesha elinzima amamishinari ethu entsimini namhlanje kuba ngoku sibalelwa njengesizwe samakatolika kutheni ngokuqinisekileyo irussia ithathwa njengekomanisi ngokuba inenkokheli yobukomanisi ired china ithathwa njengamakomanisi ngenxa yokuba inenkokheli yobukomanisi sithathwa ngokuba singamakatolika kuba sinenkokheli yamakatolika o xa uahab wayesetroneni uthi usetroneni injalo loo nto kodwa ujezebhele wayeyintloko emva kwalo trone yayinguye owayekhokhela khangela indlela owathabatha kwaloo mithetho yelizwe waze wayijija nangenxa yenzuzo yakhe nokurhala kwaye wamenza uahabi ukuba ayenze ukuba wayetshatele kuye kwaye yiloo ndlela ngenkokheli yethu namhlanje anditsho ukuba akayondoda ilungileyo kodwa jonga okusemva kwakhe inyukazi eyona nto sabalekela apha ukuba imelika ukwenzela yona eyona miqathango imelika yakhelwe phezu kwayo thina ngokuzikhethela kwethu ngokukhululekileyo sonyule into enjeya ngoku uyabona ukuba kutheni ilizwi lam liza kumiswa kungekudala kodwa umntu uza kuyazi ewe ukuba isityhilelo isibini amashumi amabini wazibiza umprofetikazi jonga nje iliza lesono lisenzeka ngoku ujonge undoqo uye ngqo kundoqo ujonge izinto zala maxesha jonga izinto ezingezobuthixo zisenzeka emabandleni kwaye ekugqibeleni uya kufika intshutshiso ibhayibhile itsho njalo itsho inkosi ngokuqinisekileyo iya kubakho emva koko kuya kwenzeka ntoni kanye njengokuba kwenzeka ngoko kuya kuba njalo ngoku wayengamandla asemva kwayo yayinguye owayeyilawula funda ndiyakholwa ukuba sisixhenxe malunga ne-17 kwanye sahluko se-18 khona apho uya kufumana into awayenzayo ujezebhele indlela awamthabatha ngayo uahabu kwaye wayengenakuthetha nto ngaloo nto ngokuba wayengumfazi wakhe khangela into esasakhelwe phezu kwayo isizwe ngoko umsirayeli okrekqileyo nomfazi ongumhedeni emva kwakhe owayengumnquli kabhali kwaye wenza ntoni ekugqibeleni uye wenza yonke into yaba yeyale mihla kwaye intle kakhulu kwaye abantu baphila lula lade lonke ibandla layiwela loo nto abashumayeli nabo bonke akathongo na ueliya ukuthi nkosi ndimndedwa oseleyo kwaye njengoba kwakunjalo ngoko iyahambelana namhlanje bonke babesoyika ukuthetha nantoni na asiyonto efanayo ekwanye nje namhlanje babesoyika ukuthetha into ke sifumanisa babeziphawulele nje besenza nje benxilile beqhubeka bephambene ziziyolo nayo yonke enye into njengokuba kunjalo namhlanje ujezebhele ejija ezo zibhalo wenza ntoni yena okanye loo mithetho njengokuba ujezebhele eza kujija khumbula ujezebhele uzibiza ngokuba ngumprofetikazi ukugobela abantu phantsi kolawulo lwakhe kwaye uthi nguye ekuphela kwelizwi likathixo emhlabeni uya kwenza ingqondo yenyama ikholwe oko ngokuqinisekileyo njengehlabathi uya kufika unqulo lomfazi e-United States kwaye lowo yakuba ngumaria ndiyibonile amashumi amathathu 1931 kwenzeka izinto ezisixhenxe ndinayo kanye pepen up kunye nam ndayibhala ngo-1931 indlela endakutsho ngayo oko lo mongameli Franklin D. Roosevelt uya kubangela lonke ihlabathi alincede liyenze athumele ihlabathi emfazweni. Ndalingekafiki emfazweni ngexesha loxinzelelo kwezomnotho ndathi enye into kwaye umama wam ozinikeleyo umdemokrasi ukuba akazange ajonge kum kakhulu xa ndakutshoko. Ndathi andikhathali nokuba wayeliriphablik na okanye wayelisocialist okanye nokuba uyintoni na, lo nguitsho inkosi. Ndaze ndathi ngokwenza oku bavumela abafazi ukuba bavote. Kwaye xa besenza loo nto benza elona hlazo likhulu elakha lenziwa sesi sizwe, kwaye ndathi ngenye imini baya kuhlawula ngayo kwaye benziwe kolu lonyulo lokugqibela. Nantso into emnyulileyo abafazi, kwaye nina abantu abantsundu abathandekayo basemzantsi, indlela enivote ngayo uthi awunamsebenzi wokuthetha loo nto epulpitini. Oh ewe, ndinawo, lilizwi likaThixo. Kwaye ibala lika Abraham Lincoln lowo wanikhululayo lilele ngaphaya kulaa myuziyam kwilokho yomfazi, kwaye nithengisa ngobuzibelo benu hlazo kuni. Kwaye nina bantu ngenxa yopolitiko kuba ningumdemokrasi olungileyo nivotele into lolo hlobo, nathengisa ngobuzibelo benu bobumelika nobuKristu ukuyinikela kwenyukazi elasibalekisela kwesi sizwe, into eyenza sibe yile nto besiyiyo. Ndiyayibona indlela awanyebelezela ngayo ngokulula ngokwenene kude kube ngoku usetroneyi ngoqinisekileyo itrone ye-White House. Qaphela, sele nikhe nayibona ngenye imini malunga nezikolo zamakatolika nezikolo zamaprotestanti. Xhasa isikolo samakatolika kodwa hayi amaprotestanti. Yabona, oh mzalwana, ujonge amaza ezinto azayo ngoku. Qaphela, kwaye njengokuba bayenza, khangela ukuba kwenzeke ntoni na. Sonke sisono sifumbelana ngaphakathi sifike endaweni saze isizwe sibe kolo hlobo lwendawo ekhwankqisayo. Kwiminyaka embalwa edlulileyo xa babene kwavela amapentecost ekuqala yasindisa isizwe kwiminyaka embalwa eyadlulayo xa u-L Smith wayeza kungenela ulwanyulo. Imelika isazi ngcono ngoko, kodwa ipentecost yaba ngokwehlabathi kangangokuba yangena yathengisa ngamalungelo abo njengomkristu kwezopolitiki, kwaye ipolitiki ngaphambi kwebhayibhile. Oh bed ngoko umzuzu nje kwaye khangela nje ukuba oku kuphuma njani. Ngoku sifumanisa into abayenzayo nezinto abazenzayo, siyibona ihambelana apho ngokuchanekileyo isono kwisandla sonke. UJezebele wangena wabathakatha bonke abantu, kwaye qaphela ekugqibeleni waqalisa ukwakha iziganga ezinkulu zikaBhahali. Ngaboko kunjalo kwaye ababingeleli bakaBhahali bathuthumela bephuma kuzo zonke iindawo ukuze bangene kuloo ndawo, baza baqalisa ukungcolisa amazwe ngunkulo lukaBhahali. Jonga indlela abenze ngayo, jonga indlela abaye abangene ngayo okokhula, izinto nje abazenzileyo. Khangela apho bakhoyo namhlanje, jonga kubukatolika buginya 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 ukutshatela kubo ukwaphula oku kanye nqo oko uDaniel wathi baya kukwenza. Intsimbi nodongo azinakuxubana kodwa zidibanisa imbewu yazo enye kwenye. Qhekeza yonke intombazane ngumprotestanti itshata nenkwenkwe ngumkatolika ifanele ikhulise abantwana bayo ngobukatolika. Konke ngolo hlobo ukutshata ukudibanisa ngolo hlobo ide ifikelele kwindawo yokuba yonke United States ibe igutyungelwe yonke. Siza kwenza ntoni njengeemishinari kuya ngaphaya ukuya kukhulula eMzantsi Melika nakuwo wonke umandla wehlabathi? Tommy Osborne kunye nabo uzama ukukhupha abantu obo buhedeni, kwaye banokukhomba umnwe wabo emva ekubeni sonyule inkokheli yethu. Kwaye yinto enye, oh Thixo, yintoni, yintoni eza kwenzeka kulo mhlaba? Fanele kushukumise wonke umntu olapha. Ndiza kuphendula njani? Uza kuthini umishinari xa besithi uza apha ukuze usikhulule kule nto, kwaye abantu bakho babeke kwaloo nto inye kwiofisi yenu phaya phezu kwetrono? Sizokwenza njani? Intoni? Jonga emva kumaphepha embali, jika umva uyikhangele ukuba ingokupheleleyo phantse. Ayikho ngokomgaqo siseko ukuba kube njalo. Babengena kuyenza loo nto kwiminyaka eyadlulayo, kodwa yabona siye sathengisa ngamalungelo ethu obuKristu kwezopolitiko. Nantso ke indlela umthuli azoluka ngayo ukuzingenisa. U-Ahabu wayengeyonto kuphela umkhokheli ongenagunya kaJezebeli. Yiyo yonke lo nto iya kuba yiyo umkhokheli ongena kunye. Akayi kuyenza ngokwakhe, kodwa lo mqubo isemva kwakhe iya kumqhubela kuyo, kunjalo kanye. Tswikila isazela sakho, wena mKristu, zivuse, usemva kwexesha kunokuba ucinga. Imeko esikuyo, imeko ababe kuyo, nendlela baziyeke bakhululeke ngayo. Indlela enkulu enothando ngayo inhliziyo kaThixo inokuba yakhala kwaye yalila njengokuba wayebona abantu bakhe abazimishinari wabenza umzekelo zonke izizwe eziphuma ezindaweni zonke ngenxa yokuba uThixo wabasikelela ebabona bekumanyano phokomoya bekhonza uThixo kuze emva koko kucinga ukuba yena wayelangazelela ukubabona bebuyela kuthando lwabo lokuqala benze okulungileyo. Kodwa baqhubeka bemka 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 de kugqibeleni wangena uJezebeli. Yiloo nto kanye esiyenzileyo sikhukhuliseka kwimiqathango kaKristu xa uThixo wathumela abalungiseleli bakhe kwisizwe sonke bashumayela ubungcwele ama-Pilgrim Holiness, ama-Nazarene, ama-Pentecost. Buyela kuThixo, buyela kuThixo. Kwaye awona mabandla enene asekwayo asuka ahleka kwaye enza intlekisa uninzi lwaloo makholwa ale mihla ngokuba agxeka yonke into awayenzayo loo madoda kwaye athi yayingekamtyholi. Yenze ntoni? Laze ibandla laqalisa ukuyiphulaphula, uninzi laqwalisa ukuphulaphula. Into yokuqala uyazi ukuba umfazi ongumkatolika wayenokunxiba olu hlobo lwezinto amaprotestanti angazinxiba nawo. Ukuba ibandla lamakatolika linokukwenza oku, amaprotestanti nawo angayenza. Ngoko ukuba umwisile unako uthini ngombhaptizi? Ngoko ukuba umbhaptizi wayenako malunga naphi ngamapentekosti? Yabona, yiloo nto iinkqubo ezenziwe ngabantu zikuzisa kuyo. Haleluya! Inyani leyo, eso sisizathu sokuba ndiyichase ukuba ilizwi likaThixo lichasene nayo. Iinkqubo ezenziwe ngabantu, uThixo uchasene nayo, ilizwi lakhe lichasene nayo, abaprofeti bakhe bayakuba ngokuchasene nayo, abakhonzi bakhe benene bayakuyichasa, bonke abazelwe ngomoya kaThixo bayakuyichasa. Khangela indlela awafika ngayo uIsrayeli, indlela awadada ngayo nomsini de ekugqibeleni wafika uJezebeli. Khangela indlela ayafika ngayo iMelika, yadada nomsinga wehlabathi wade ekugqibeleni Jezebeli wathabatha itrone. Injalo loo nto ngoku uJezebeli enene wayengekho kwitrone yaseyiputa okanye itrone kaSwayeli, kodwa wayeyeyona ntloko emva kwetrone. Kwaye ulawulo lwamakatolika alukho kwitrone yaseUnited States, kodwa nguye inkqubo esemva kwayo kuba etshate nayo. Kwaye iBhayibhile ithe kweli lizwe bayakwenza umfanekiso ofaniswe nerhamncwa. Oh, zalwane dade, yintoni ingxaki? Ewe, ndiyayazi ukuba yintoni na. IBhayibhile ithe baya kufumana esi sigaba sexesha laseLaodike, kwaye phaya lapho sikhona. Senokundithiya ngoku, kodwa ngenye imini awusayi xana uthe wakufumanisa ukuba yintoni na inyaniso. Senokungavumelani kwaye uphakame utsibe uphuma kwisakhiwo. Oko kubonisa nje ubuqaba bakho, kodwa ngenye imini uya kuqaphela, ngenye imini uya kulangazela kwaye wazi ukuba yinyaniso leyo. Ndiyithetha egameni leNkosi. Izibeke kwindawo ekujoliswe kuyo, eya kuthi ekugqibeleni indiqhubele engcwabeni. Ndiya kuba lingqini ndide ndife ukuba uThixo uya kundinceda. Injalo loo nto. Apha sikule meko sikuyo namhlanje, yonke into iqhubeka ngolo hlobo. KwaSrayeli, indlela awawenza ngayo u-Ahabi intloko kaJezebele kuba wayetshatile naye. IMelika, inkokheli yethu, yenze njani? Uyazi ukuba inkokheli yethu yayisisityebi. Bangapha bayaziyo loo nto, usozigidi ezininzi. Into othile undixelele kulinda ixesha okanye unomathotholo okanye umabonwa kude okanye into ethile. UJackburn okanye umntu othile wenze N4 yakholwa ukuba yayinguye. Umntu othile watsho ukuba uyise wamncedwa wafumana amaphondo amabini awayengenawo ngokumalunga nokuba ngumnini wayo yonke enye. Wayifumana njani? Yeza njani loo mali? Ngokuhamba kwewhisky kunye notywala. Naso isizathu sokuba ahlise irhafu kwiwhisky kunye nezinto. Yiloo nto eyamenza ukuba abe sisityebi. Kwa eyona nto yasigwebayo isizwe sethu, eyona nto yayonakalisa ingqondo yazabantu bethu, into eyawathumela amakhwenkwe ethu ukuba abe ngamanxila neentombi zethu ukuba zibe ngamayinyukazi. Imali yaloo nto yamenza isityebi. Into ekwanje loo nkqubo indala kaJezebele kwaloo nto yayitshutshisa abantu bethu kwakwaloo nto yabarhuqayo kubuRoma yabatshisa yabakrazula kubini yaze yenza yonke into kubo. Kwayelona gazi labafela inkolo itsho iBhayibhile likuye nabo batshatile kuyo. Kwaye thina bantu baseMelika siyagqathazela. Oh ke sineedola ezimbalwa ezongezelelweyo kwaye sinexesha elimnandi singcono ngakumbi kunezinye izizwe. Kodwa mzalwana khawume nje umzuzu masiyithathe igama ngegama ngoku kwimizuzu embalwa elandelayo sibone ukuba kwenzeke ntoni na. Abashumayeli badibana kanye basebenza nzima nje kunye nabo baqhubeka kanye nabo yonke inkqubo yakwaSirayeli yahamba kanye noJezebele babe nemo ev kwaye iBhayibhile ayisixeleli ukuba kule mihla yokugqibela siya kuba nayo ukuhlonela uThixo. Zonke iziprofeti zizalisekile mzalwana, sisekupheleni kuzwelonke, sisekupheleni ngokomoya, sisekupheleni yonke inkqubo isekupheleni kwayo. Into elandelayo kukuza kwenkosi nokuguqulelwa kwebandla. UThixo wathumela wonke umqondisi imimangaliso, wenza yonke into awayenokuyenza ezama ukutsala abantu kwaye ngokuthi egqolo baqhubeleka bangena kanye kuyo. Jonga kule dolophu ilapha, jonga kweli lizwe lingqonge apha alinamashumi amakhulu namakhulu abantu bePentekoste nangenxa yokuma enyanisweni baphinga le njikalanga kungenxa yokuba omnye umntu wabaxelela ukuba bangasebenzisani neentlanganiso. Nina balusezi ngabomi, Thixo abe nenceba kuni. Phela kwento endinokuyithetha, xa ninamaKristu ningenamqolo kunoko nifumana ithambo lomqolo wentaka endaweni yomqolo. Unjalo into esiyidingayo ukushumayela evangeleni amazinyo kuyo eyakuyinkqunqa into ebezizikwenga bahambe kanye njengabanye. Ngoko uyamangala ukuba kutheni singxola ngayo. Ngoko uyabona ufumana igxalaba elibandayo, ndiyilindele, ufuneka ndibe njalo. Konke oku kwenzeka kwaSirayeli ekugqibeleni ngenye imini kwathi gqi entlanga kweza ochondi ukujongeka omdala umfo u-Eliya umtishbi. Akazange aphume nakuphi na umbutho, waphuma entlanga wayengenanto yakwenza nabo, wayengumprofeti wenkosi. Mzalwana wabushukumisa obu bukumkani bukaJezebele ngayo yonke into yayikubo. Bamthi wayengenantsebenziswano, ndiyakuqinisekisa oko. IBhayibhile ithi hayi ngokuqinisekileyo wabenza ooJezebele abaqatyiweyo batsha ngumlilo, ndiyaqikelela. Wabeka izembe ezincanjini zomthi njengokuba wenzayo uJona, izinto zawela naphi na apho zifuna ukuwela, kodwa wamlalisa apho. Wasishukumisa isizwe ebabonakalisa ukuba sasiphosisile kwaye ezama ukubabiza babuyele kuThixo ophileyo wenyaniso kwaye babuyele elizwini lakhe endaweni yonqulo lukaJezebele. Benza ntoni? Ingaba bamamkele babemtheyi? Kodwa ilizwi lakhe laphuma ngokufanayo ngokuba wayeno-itsho inkosi. UThixo wasebenza naye wabonisa ukuba wayengumprofeti othandisiweyo ngezinto awayezithethile zisenzeka, kwaye konke oko kwakwenzayo kwangqina ukuba wayengumprofeti kaThixo. Kodwa nangoko abazange bayikholele ukuba wazikrazula izindlu zabo zokudlala. Wabaxelela kuba babengalunganga, ahabho wayengumntu othanda ukulwa nyani, kwaye uyaqaphela ukuba abazange bamkholelwa. Kodwa walishumayela ngokufanayo, akubangakho namnye ke wabashumayeli owavumelana naye. Wathi, ndindedwa oseleyo nkosi, jonga kubo abasayikwa enye, akukho mntu uya kusebenzisana. Kodwa wayenomsebenzi owayewuthunyiwe yaye wawenza, wayenelizwi lenkosi itsho inkosi, kwaye wahlasela isizwe, wahlasela ibandla, wahlasela yonke into eyayikho, kwaye uThixo wayenaye. Uthenjisiwe ngemihla yokugqibela uba uya kubuyela nakweli lizwe. Ndiyazi Yesu nini uMateyu 17 bambuza bathi utheni ababhali besithi u-Eliya. Khangela into awayithethayo, u-Eliya ngokwenene kufuneka eze qa ngaphambili kwixesha elizayo. Kodwa ke unika uYohane njengomzekelo. IYohane wayengenguye uMalaki isine. IYohane wayengumalaki isithathu. Yabona, ndithuma umthunywa phambi kwam uze alungise indlela. UMalaki isine wathi phambi kokuba ifike imini yenkosi enkulu neyoyikekayo, xa wonke umhlaba uyakutshiswa njengeendiza, phambi kwaloo mini ndiyakuthumela uEliya. Kwaye yayingengoYohane ukuba inkosi ayizange utshise umhlaba ekufikeni kukaYohane. Kwaye ukuba uyaqaphela isahluko sokugqibela, kwivesi yokugqibela wathi, kwaye yena bukela, yena ethetha iyakuguqulela iintliziyo zoyise kubantwana kunye neentliziyo zabantwana koyise. Ngokuqaphela uyane wokuqala weza, uEliya wokuqala wenza ntoni? Weza wezisa umyalezo wajikela iintliziyo ezilukhuni zabangokwasesikweni kukholo lwebandla elitsha abantwana. Kodwa xana uEliya olandelayo efika kwixesha lesiphelo, umele kukubuyela emva athabathe iintliziyo iintliziyo zabantwana gxebe, aze ababuyisele emva kukholo loyise bePentecost. Uyawubona umahluko? Akayi kuba ngomnye wabo abalapha babizwa esinabo namhlanje. Uya kubuyela kanye emva kwizenzo yesibini, aqalise khona apho. Uya kushumayela ivangelo engakrekezwanga, athethe nje kwa ezo zinto zinye wazenzayo uPetros ngomhla wePentecost. Kuba oko akuthethayo ngePentecost kungqinele zonke izibhalo kuzo zonke. Akasayi kujika nombutho othile xana uEliya esiza. Uyakubathiya abafazi njengokuba wenzayo uEliya, kanye njengokuba okanye abafazi abangalunganga kanye njengokuba uYohane wenzayo. Uyakuba ngumthandi wentlango kanye njengokuba babenjalo. Akayi kuyekelela. Sijonge ukuba es uyakuza. UThixo wathi uyakuba njalo kwaye uyakuba lapha. Ndiyakholwa ukuba kukho nantoni na umyalezo esinawo namhlanje, uyakwandulela oko kuza kwakhe kukhulu. Ewe mhlekazi, usendleleni, selezele. Njengokuba wayenjalo uEliya, weza wathi gqi ephuma entla kwindawo ethile, uyakuzibonakalisa. Uyakushumayela izenzo isibini, uyakubuyisela ukholo lwaba bawo bamandulo bamaPentecost. Ukholo lwaba bantwana bePentecost emva kanye kukholo loyise bePentecost. Uyakuhamba kanye abuyele kwizenzo isibini, izenzo 2:38, konke ukwehla uyakuzisa enene ivangelo engakrexezwanga. Akayi kuba nanto yakwenza noJezebele nenkqubo yakhe, uyakuba ngumkhonzi kaThixo. Ngokuqinisekileyo uza kwenza njalo. IBhayibhile ithe uyakuza, uyakuprofeta aze awuphose umyalezo wakhe ebusweni babaJezebele, kanye njengokuba uEliya wenzayo ekuqalekeni kwIsrayeli. Baya kumthiya, abayi kusebenzisana naye. Hayi hayi, uyakuza. Thixo wayithembisa kwaye uyakuvela abonakala. Uyakushumayela kwibandla elinyuliweyo njengoko lathi uyakwenza, evuthulula abo banyuliweyo, evuthulula ubunyama kuyo. Ihlabathi nezinto ezinjalo ezivuthulula, ezinyibilikisa, elihlanganisa ibandla abantu. Yazi ukuba uthi elo lihlelo la mzalwane uyaphazama. UYohane weza njengenkqubo yomntu omnye ukuza kwazisa umntu omnye, uYesu Kristu. Kwaye uEliya kasayi kuba inkqubo, iyakuba yindoda. UYesu watsho njalo, iyakuba yindoda enye ethanjiswe ngumoya oyingcwele. Kwaye akasayi kwazisa nabaphi na abathathu okanye abane uThixo, iyakwazisa omnye, inkosi uYesu Kristu. Kuba umyalezo wakho uyakushukumisa abantwana bePentecost babuyele kukholo loyise kwakhona. Khumbule mzalwana, ukuba ndithetha ezi zinto ukuba ndibe mbi, kufuneka ndibe sesibingelelweni. Ndikuxelela itsho iNkosi ukuba uThixo akangqinelanga ndinixelele inyaniso kwisizwe jikelele, kwihlabathi jikelele. Emva koko ndixelele ukuba iphi impazamo, ndinixelela inyaniso. Buyelani kuThixo ngokukhawuleza, kumani kwezi nkqubo. Kuba iBhayibhile yathi kwincwadi yesityhilelo ukuba ulawulo lwamaRoma eKatolika lwaluliyihenyukazi kwaye waye engunina wamahenyukazi. Yintoni leyo? Icawa, iinkqubo. Kwaye lavela phi ibandla lamaWisile? Livela phi ibandla lobuLutere? Kuphi apha amaWisile amaBhaptisi? Ivela phi yonke imibutho? UThixo akazange enze mbutho ibandla. Inkonzi yamaKatolika yathi baqala phaya emva uYesu waququzelela ibandla, ndifuna iphepha lembali kanye iphepha eBhayibhileni. Akuzange kubekho umbutho eminyaka engamakhulu amathathu nesithandathu emva kokufa komposteli wokugqibela. Emva koko baseka ibhunga laseNicaea benza umbutho. Wayexana uLuther waphumayo wayeyindoda enkulu kaThixo, kodwa kamsinyane njengokuba emke elaqela lincinane labantu lawela laze laseka omnye umbutho. Kwaze umoya oyingcwele waphuma phezu kukaJohn Wesley, akazange abumbe nanye into, kodwa emva kokuba emkile ngoko bahlanganisana. Waze umoya oyingcwele wangena kunye namaPentecost, baze baphuma kube uwisile. Kwenzeka ntoni? Emva koko benza umbutho. Kodwa kuya kubakho inkqubo yomntu omnye eya kuvela inamandla nentambiso kaEliya ukuzalisekisa isiprofeto. Haleluya! Uya kuyishukumisa kwaye kukhumbula waprofeta kubo kwaye waprofeta, wabaxelela zonke izinto kwaye uThixo wasebenza naye. Kodwa umyalezo wakhe wokugqibela wahlasela kwiWhite House. Aha! Xa uYohane weza, umyalezo wakhe wokugqibela wahlasela kwiWhite House yaloo mini. Umyalezo wokugqibela kaEliya xa wayehamba esihla ngalaa ndlela ngalaa ntsasa emva kokuba sebukhoneni bukaThixo phaya phandle, wehla ngaloo ndlela eneenwele ezindala phezu kwakhe, intloko yakhe enempandla ikhazimla, amabhovu ephephezela, loo mehlo mancinane amadala ayebulengezela ubuqhaqhawuli bukaThixo. Laa ntonga isesandleni sakhe, neenyawo zakhe zizinzile njengoko bezinokuba nako. Kwenza ntoni ukwehla kanye ukusuka eSamariya ukuya kubukho kwiWhite House kwaye esithi itsho inkosi engoyikinto? Amabandla ayemalile, abantu babemalile, ke ngoku unikezela ngohlaselo lwakhe lokugqibela kwiWhite House. Kwenzeka ntoni emva koko? Phulaphula. Emva kolo hlaselo ilizwi lakhe lazola, akwabikho mntu wamvayo kwakhona. UThixo wamsusa kuloo ndawo wathi, Eliya, uwazisile umyalezo wakho kuye wonke uIsrayeli, bayawazi. Ngoku nyuka uze apha entlango, mka kubo, zahlule, kuba kukho into endiza kuyenza. Za kubabonisa ukuba yintoni na ukulahla umyalezo wam. Kwangena ntoni? Imfazwe, indlala, ukulamba, utsho umoya oyingcwele. Jonga into ezayo, jonga into eza kulandela. Kwabakho indlala, kuya kubakho indlala. Oh, mhlawumbi kungekhona ngenxa yesonke, kodwa ngenxa yokuva ilizwi likaThixo nenyaniso yakhe. Zonke iicawe ziya kubuthelana kwaye ziqhubele phambili zingene kanye ngendlela enye njengokuba sele beginywe ngayo. Benza ntoni uEliya? Wafumana umthombo ofihlakeleyo phezulu entabeni, apho wafumana khona amanzi obomi, izityhilelo ezingcwele ezivela kuThixo njengoko wayehleli apho phantsi kwamandla kaThixo. Izityhilelo zingumthombo omncinane ofihlakeleyo ngelixa abanye babelamba. Waza uThixo wabasikelela abakhonzi bakhe amahlungulu lawo, amphathela into etyiwayo ngelixa waye esusiwe ebantwini. Kwaye babephaya ezantsi belambele imvuselelo kwaye konke kuqhubeleka. Asisavi kwakhona ngeemvuselelo zakhe. Liphi elageza lidala lihamba liqhushumbisa imibutho yethu? Liphi ngoku? Babengazi. Wazitsalela kuThixo waphumela kwindawo engasese apho babengaliva ilizwi lakhe. Emva koko baqalisa ukubona. Xana uThixo ethumela umyalezo aze axelele abantu baze bangawamkeli wona, emva koko uyamsusa umkhonzi wakhe athumele izibetho zakhe. Indlala, ukufa, thetha ngokwasemoyeni, ngokwasenyameni kananjalo. Ujonge uxinzelelo lwezomnotho, mzalwana. Ucinga ukuba ubone into oyibonileyo? Linda njemva kwexeshana, akukaboni into. Ucinga ukuba ufela imvuselelo elungileyo yokomoya? Linda kude kube semva kwexeshana. Wena linda nje ixesha elide kwaye ukhale ukuze uvele izwi likaThixo. IBhayibhile yatsho njalo, kuyakubakho indlala ngemihla yokugqibela, wathi umprofeti, kwaye ingekukho ngenxa yesonka namanzi kuphela, koko ingenxa yokuva ilizwi lenyaniso likaThixo. Kodwa elo lizwi liya kuzola entlango ndaweni ithile, lifihlwe kude. Amisele amahlungulo abakhonzi bakhe, isikelelo ezo ntaba abakhonzi bakhe, abagcina ilizwi likaEliya liphila ngexesha lakhe lokuba yedwa ebandleni. Amahlungulo amzisela inyama nesonka kusasa, nenyama nesonka ngokuhlwa, kwaye wasela kwiqula elincinane ngelixa bonke abanye ababephaya ezantsi babengenakutya kokomoya namanzi. Emva koko ngenye imini, emva kokuba isono sithabathe inyathelo laso, waze uThixo wabeka emadolweni abantu babo. UJezebeli wathabatha yonke into, wayisusa yonke kwaye uya kuyenza kwakhona. Jongo itsho iBhayibhile kaThixo engcwele, uya kuyenza kwakhona. Usetroneni kanye ngoku, emva komkhokheli ongenaguni, ukuyijija nangayiphi na indlela afuna ngayo. Akukho mntu uza kumnqanda ngokuqinisekileyo, akukho mntu uza kumnqanda ngoku, kuba into ababengenako ukuyifumana kwizihanqa zenkolo bayisekele yonke kwezopolitiko, kwaye bayenza aha yiloo nto kanye abayenzileyo. Nto leyo ezopolitiko ziya kuba kukukwaywa kanye kubuyela kuphawu lwerhamncwa ngokuqinisekileyo njengoko ndimi apha. Yabona, njengokuba iBhayibhile yatshoyo, ndiyazi ukuba sele kusemva kwexesha ndiza kukhawuleza, ndimele kukungenisa eli lizwi lokugqibela ukuba iNkosi iyakundivumela. Khangela, uEliya wahlala apho wade uThixo wamsusa. Wayengenazimvuselelo, wayengashumele uchasene nanto, wema nje phaya phezulu noThixo yedwa phandle entlango, kuba wayeyindoda yasentlango, wakhuliswa entlango, ngokunjalo noYohane wakhuliswa entlango. Wemka wayeyintlango yedwa noThixo, wemka ebandleni emva kokuba ewunikile umyalezo wakhe. Laze ibandla lawala, kwaze kugqibeleni imibutho ebingayikwenza nto, ngoko nje kwafuneka ukuba ahambe. Thixo wamsusa embonisweni, wamkhuphela phandle entlango. Waphuma uze apha, abasayi kumamela kwakhona. Yiza ke ngoko ndiza kubeka isigwebo sam phezu kwabo. Oh ewe, uya kuba lapha ngolunye lwezintsuku. Qaphela ngoko, emva kwemihla yesiprofeto sakhe kwenzeka ntoni? Ibandla latyhafa, ukoyikeka okukhulu kukaJezebeli. Wabathabathela kuyo bonke, wabaqweqwedisa bonke, wabathabathela kuyo, waza wakha imifanekiso eqingqiweyo nayo yonke enye into. Kodwa ngenye imini uThixo wambiza kwakhona, nanko ephuma. Mamela ngokusondeleyo ngoku, kwaye ungabi namsindo ngakum, ndide itsho iNkosi. Wathi akum, wenza ntoni uThixo? Wamthumela kumhlolokazi. Wakhe waba nendoda enamandla phezu kwentloko yakhe, kodwa wathatha ukufa ukumkhulula ukuze akholwe ilizwi lomprofeti. Uyayiqaphela loo nto? Wayenomyeni owayemkhokelela kweli cala nangaphaya kwesinye sezikolo ezantsi phaya, kodwa ngexesha lale mbalela inkulu yayimbimbiliziwe ukufa kwamthabathi. Wayengasabotshelelwanga nakowuphi na umbuzo, ngoko wayekulungele ngoku ukuva ilizwi lenkosi. Umfazi okuthetha ibanga, umhlolokazi othe umyeni wakhe umbuzo wayefile, kwaye wayengacingi ukuba uyaziphilela. Wathi uThixo, yihla uye kuye ngoku ngokuva ndiyalela. Oh, sicela ngamanye amaxesha nina qela limncinane phaya lithembeke kakhulu kwaye nenze konke ninako ukuba nomhlangano kuzama ukubonisa abantu ukuba intliziyo yakho ilungile kwaye ufuna ukuba balunge. Ucinga ukuba unexesha elinzima, kodwa khumbula uThixo ubeke iliso lakhe kuwe. Uyamthanda, ndiyazi ukuba uyamthanda. Bungekhe uhlale apha, bungekhe uzimase nayiphi na into enjalo. UThixo ubeke iliso lakhe kuwe. Ewe, kwaye wathi akwenza oko, umyeni wakhe wayefile, umbutho wakhe wafa, ke ngoku ulungele ukufa ilizwi lomprofeti. Ngoko xa umprofeti weza esangweni waze wamcela intwana yamanzi, waya kwakhe. Emva koko wathi, ndizisele iqhekeza lesonka, kwaye wajika wathi, njengoko iNkosi iphila ndinanto kuphela nje okwaneleyo. Ngoku kwakubonakala ngathi uthunyiwe ukuba athabathe loo nto incinane wayenayo, kodwa kwaba ngokuphamba nayo. Xa wayekulungele ukunikela oko wayenako ukuxhasa ilizwi, uThixo wamondla. Kwaye ukuba ukulungele ukunikeza oko umoya onawo, lowo moya uThixo akunike wona ukuxhasa ilizwi, emva koko uThixo akukugcina uphila. Haleluya! Oh, uzuko kuThixo! Niyayibona bantu, ungacingi ukuba ndisecaleni kwam, andikho. Kodwa oko unako, oko kuncinci okukholelwayo kuThixo, olo kholo onalo, libeke elizwini, hayi kumbuto, libeke elizwini likaThixo, iya kukugcina uphila. Wayesele elungile ngoko, kuba wayengenakukwazi ngaphambili, kuba babengenakumvumela, kodwa ngoku ulungile. Ingaba uya kuyifumana? UThixo wathumela umprofeti ngendlela yakhe, ngaba uya kulamkela ilizwi lakhe? Ngaba uyakumamkela lo mprofeti?
Yes, she did.
Ewe, wenje njalo. Waye wamxelela wathi, ngoku obu bomi buncinane onabo bubeke apha buzise kum kuqala. Kwaye kwenzeka ntoni xa lonke ihlabathi lalityhafile kwaye lisifa indlala? Yena nabantwana bakhe nendlu yakhe batya izidlu ezimnandi kathathu ngemini. Isityhilelo esingcwele kwilizwi, yathemba ukuba niyayibona zihlobo. Kwenzeke ntoni? Wahlala phaya yade yaphela indlala, ehlala nalo mfazi eli bandla elamamkelayo lakholwa lilizwi lakhe. Kwaye wamgcina ephila, waligcina liphila ibandla ngelizwi lenkosi ngokuba wathi, "Itsho inkosi." Ngoku asinalo ixesha lokuthabatha lonke ibandla. Niyazi indlela awayeza kuqubisana ngayo noBhahali. Iya kuyenza ngolunye lwezintsuku. Ungabi naxhala xa esiza iphuma kuloo ntlango. Khangela ukuba kwenzeka ntoni na. Enzeka ntoni? Ngoko xana olungileyo omdala uEliya umprofeti umkhonzi wenene kaThixo wafika esiphelweni sendlela yakhe. Thixo wamxelela ngenye imini wathi, "Eliya, shumayela ixesha elide ngokwaneleyo ngoku. Umlwile uJezebele nayo yonke ipeyinti yakhe nayo yonke into wade wonela yiyo." Wathi, "Yehla uye eJordani." Waye nanko ehamba, wehla waya eJordani. Apho umlambo omdala onodaka usihla ngaphaya amanzi abandayo anomkhenkce, njengokuba wonke umntu emelwe kukujongana nawo iJordani ukufa. Kodwa xa esi sicaka sikhulu sikaThixo sehlayo ukuya eJordani, kwaye unyana wakhe ehamba ngakuye, unyana wevangeli, ewe, wayengunyana wakhe, bawo bawo inqwelo zokulwa zakwaSirayeli abamahashe ayo. Xa yena nonyana wakhe bahamba bebambene ngengalo behla besiya eJordani, wayebukele uyise ehamba ngaloo ntsasa. Wehla waya eJordani wolula isandla sakhe wayithabatha emagxeni akhe ingubo yamandla wathi, "Kufa awunakwenza nto kum." Wayibetha eJordani, "Suka ndiyawela ngale ntsasa." Kwenzeka ntoni? Abuyela umva aze ama okomgubo. Wayesenza ntoni umprofeti omdala? Wayejonge ngaphesheya kweJordani. Wayesazi ukuba kukho inqwelo yokulwa emlindileyo phaya namahashe. Wayegoduka, msebenzi wakhe wawuphelile, mnyana wakhe kwivangeli wayethabatha indawo yakhe. Bendisiza ekhaya ngenye imini ndivela entshona okukuza engqondweni yam. Ndavula unomathotholo, kwafuneka ndikhube iintsuku ezintathu, 24 amakhulu eemayile ndindedwa. Ndavula unomathotholo ndaze nda ukuva iingoma zomoya eziphuma eDel Rio eTexas. Kwakukho indoda eyayithetha ngendoda endala entsundu, indoda yeNegro. Yayilungiselela ukufa kwaye kwafuneka ihle iye emlanjeni, yathi, "Loo maxabashishi egolide endiza kuwanxiba ukuhamba kwizitrato zegolide." Eli Negro lidala lalishumayele ubomi balo bonke, kwaye into yekuphela kwalo elalinokuyicinga yayiyintuthuzelo elalinayo yayiyikitara yakhe yebhenjo endala eyayixhonywe eludongeni. Lahlala phandle kwiibhali zomqaphu, wadlala amaculo, waziphumza kubulungiseleli balo ngebhenjo endala. Leyo yayiyindlela awayenayo ukuphuma. Yathi ihashe elidala elinomsila womfutshane awayedla ngokuliqhuba liya kuba phaya ezantsi nenqwelo. Bendicinga ngabo, yathi, "Loo maxabashishi egolide endiza kuwanxiba kuhamba kwizitrato zegolide." Wathi agqiba ukucula ngacima unomathotholo, kwaye ndandihamba phaya ndibambe ivili. "Oh, injalo loo nto, ndimele ndehlele phaya nam. Yintoni ekhe indithuthuzele? Ndiyifumana phi intuthuzelo yam entlango? Ndinompu wokuzingela omncinane omdala obizwa ndizingela ngawo ekwindla ilo nyaka, yiyo i.27 imodel 721 Remington. Indoda mzalwana wandinika wona eCalifornia kwiminyaka eyadlulayo. Ndizingele ngawo iminyaka ngeminyaka, njani ibinjani intuthuzelo, kuba ndiyazi ukuba ngumpu olungileyo wokudubula, kwaye intuthuzelo yam entlango." Emva koko ndacika ngombono wam. Ke xa ndifika apho ndabona bonke abantu bam ndeva into encina, kwaye naku kusiza uprinsi wam omncinane, yashlam encinane elinesali labeka intloko yalo egxalabeni lam. Ndacinga, ewe, ngenye yezintsasa nam ndiyehla ndiye eJordani, kwaye endala 0.27 endandidla ngokuyenza ijinga eludongeni. ndizange ndibe nayo phantsi ukususela kukwindla oludlulileyo. Ela hashe lincinane lesali endandidla ngokulikhwela, uThixo uya kulibophela enqoleni yam ngaloo ntsasa xa ndisihla ndiyeni lwanjeni. Liya kuba liminje ngaphesheya komlambo phaya. Thixo uya kumthuma, ndambona ngobunye ubusuku. Uya kubotshelwa kwinqwelo yam ngenye yezintsasa. Ndiya kube ndimkile, ndinyuka, ndiphumela emafini. Masithandaze. Oh, kula mandla kaThixo, ndiya kuwonwabela njengoko ndihamba kwezo zitrato zegolide. Umpo mdala ngoku ujinga eludongeni, awusayi kuba namsebenzi wawo ngoko. Ndiyamangaliswa ukuba inqwelo yam yokulwa ingafika na, ukuba ihashe lam incinane elinesali endalibona embonweni liyakube libotshelelwe enqoleni yam. Ngaloo ntsasa ndimi ezantsi emlanjeni, ndiyathemba ukuba liyakube. Ndifuna ukuqhilwa, ndifuna ibandla linyuke ngolo hlobo nalo, ndifuna nonke ngabanye. Ingaba ungathanda ukwazi xa usihla uye eYordani, ngaba uya kusishiya ezi nkqubo zingenabuthixo zeli hlabathi uze wamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho? Ukuba ungomKristu ungaphakamisa izandla zakho uthi, ndithandazele Mlwana uBrenham, xa ndifika eYordani, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele. Xa ndisehlela eYordani, funa ukuthabatha amandla kamoya oyingcwele phezu kwam, ndibethe amanzi abandayo, ndihambe ndinqumle. Ningathini na ukuhlala phantsi kwentetho enjalo ethanjiswa ngomoya oyingcwele, kwaye nisazi ukuba umoya oyingcwele undixelela imeko yenu, nize nisilele ukusiphakamisa isandla senu. Ubonisa ukuba lixesha lohambo lwasentlango. Ngabe kukho omnye phambi kokuba sithandaze? Omnye. Kukho ababini abaphakamise izandla zabo. Ntathu, Thixo akusikelele nyana. Bawo wethu wasezulwini. Abathathu, iya kumangalisa loo nto Nkosi ukuba banako balapho kanye ngaloo mini. Ndiyathandaza ukuba babe njalo Nkosi, baphakamisa izandla zabo ngenxa yokuba beyisekile ukuba ezi nkqubo zehlabathi ziyafa, kwaye amazwi elizwi likaThixo ngokukhawuleza aya kuba yinto enzima ukuyifumana. Thixo uya kuyisusa ebandleni. Isikhalo, ubizo lomyeni liya kuhamba ngokukhawuleza, kwaye inkqubo kaJezebel iya kulithomalalisa. Kodwa bafuna ukuba nephila ngaloo mthombo ufihlakeleyo njengokuba uEliya waeza kulondolozwa ngexesha lentlango. Thixo, baphe umoya oyingcwele ngoku, gcwalisa iintliziyo zabo ngovuyo noxolo, kwaye ubeke iingqondo zabo phezu kwelizwi likaThixo ukuze babe nokuphila ngoku nasemva koku ngona phakade. Basikelele bawo ngabakho ngoYesu Kristu iNkosi yethu, ngeentloko zethu zithotyiwe. Abo baphakamisa izandla zabo kwaye befuna ukwamkela uKristu, ungama njengeenyawo zakho okomzuzwana nje ngeli thuba ndinithandazelayo. Phakama nje ume ngeenyawo zakho. Thixo, ingaba ndisilele na? Kwanabathathu baphakamise izandla zabo, abanakugwebeka ukuba baphakame beme ngeenyawo bamkele kanye loo nto bayenzileyo. Nkosi Yesu, ndinikela konke ezandleni zakho, ndishumayele ilizwi lakho kwaye andenzelelanga nani. Ngoku ndishiya nabo indlu bawo. Yenza nantoni na efanele ibandla kunye nesicaka sakho, konke kusezandleni zakho. Bawo, ndiyathandaza ukuba uya kusindisa abalahlekileyo, gcwalisa abantliziyo ilambileyo ngezinto ezilungileyo, banike ubomi obungunaphakade abo banxaniweyo. Vusa abakhonzi bakho bavakalise umyalezo, nika impiliso kwabagulayo nabaxhwalekileyo, zizuzele uzulu kuba ndizibophelele ngelizwi lakho. Kwaye esandleni sam nasentliziyweni yam nasengqondweni yam bhala imithetho yakho ngoYesu Kristu iNkosi yethu. Amen. When I come to the river at the ending of days, I don't want to sing that. Andifuni kucula oku, ya. And it seems like my friends have all gone. There'll be somebody waiting that'll show me the way.
I will have to cross Jordan.
Amen.
Did you give that prayer card, Bill?
Ngaba wakhuphile amakhadi omthandazo, Bill. Ndiziva ndisini. Ukhuphe ntoni namhlanje? B. Ukhuphe OA, akunjalo. Ulungile. Biza OB kuqala. Omnye uye ikhadi lomthandazo B. Inombolo yokuqala. Siza kuthandazela isigulo sakho. B. Inombolo nye. Ngubani onayo? Ikhadi lomthandazo B. Inombolo nye. Umntu othile emva paya. Nyukela apha ngosazana. B. Inombolo mbini. Phakamisa isandla sakho. Elane nekazi. Inombolo ntathu. B. Inombolo ntathu. Ungasiphakamisa isandla sakho nceda. Uze ndibone apho. Ntathu. Inombolo isine. B. Inombolo isine. B. Inombolo ntlanu. Ungasiphakamisa isandla sakho nceda. B. Inombolo ntlanu. Laa ndoda. Kulungile. Isithandathu. Isixhenxe. Isibhozo. Sithoba. Ishumi. Shumelnani. Shumelnesibini. Shumelnesithathu. Shumelnesine. Shumelnesihlanu. Ke apho bonke oobhi mabaphakame nakanjani na nje. Oko baya kulo lonke ihlabathi. Yonke imishinari entsimini naphi na apho banako. Bonke amakhadi omthandazo B phakamani nithathe indawo yenu ngokweenombolo zenu. Oko yayiyintoni elilandelayo? A. Ngubani onekhadi lomthandazo elingu-A isinye? A isinye. Iphi ngokuqinisekileyo lilapho? A isinye. Ebekhutshwe kwiintsuku ezimbini okanye ezintathu ngoku. Oko bangangabikho apho. Nonke nekhadi lomthandazo elingu-A ngoku. Yimani umgca ngapho. Diya kanye ngaphaya eludongeni ngentlonipho. Ufuna ukuthetha nani ningenawo kwamakhadi omthandazo umzuzu nje phambi kokuba umgca uqalise. Oko kunye nekhadi lakho lomthandazo ndibambe ezandleni zenu ukuze amakhwenkwe abe nokufumana ikhadi lakho lomthandazo. Ubulindile uze kwangethuba ngorhatya ukuza kuthatha ikhadi lakho lomthandazo kwaye unelungelo lokungena emgceni. Ndikuthembisile ukuba ndizokuthandazela. Ngoku ndiza kuzama ukugcina isithembiso sam, uThixo endinceda. Inkwenkwe yakho encincileyo, intle kakhulu indoda encinci. Nceda ndixolele. Lo mfazi apho luhlobo olulungileyo lomntu weMelika yokwenene. Inkwenkwe yakhe encinci, ii-overall ezincinci kunye nebhatye nemica. Mfazi osemtsha oneenwele ezinde, unxibe kakuhle. Thixo amsikelele yena nekhaya lakhe nomyeni wakhe abathandekayo bakhe. Leyo yi-USA yokwenyani leyo kunye inkolo yamaKristu kubhalwe ngaphezu kwayo. Makube njalo exesha elide kwimihlaba yethu. Xolele nenekazi elincinane ngokuthetha oko kodwa ndivele nje ukuze abantu babone into endicinga ukuba ikhangeleka ngathi ngumKristu. Akukho kuqatywa kweentsipho yintoni na into nje nenekazi. Thixo akusikelele, Mzalwana Sullivan. Ugqirha omkhulu ukuba uyathanda. Uyakholwa kuye, uyakholwa ukuba ungugqirha omkhulu. Ngoko yibanye nentlonipho komzuzwana nje. Sinexesha elincinci, ndiwunqumle kancinci umyalelo. Ndiyathemba ukuba niwufumene nangona oko kwakuthethwa. ukholwa njengenhliziyo yakho yonke.
They all get line of somebody back there, line of people up. Okay?
Abe fola bonke kubekho umuntu osemba oza kufolisa abantu kulungile uthini ukubonke abanamakhadi omthandazo bamile uyakholwa phaya phandle kananjalo ngaphandle kwamakhadi omthandazo kuba unokholo uthixo uyakukubiza Ngoku onke amakhadi omthandazo emgceni. Laa ntombazana incinane ihleli phaya emva inomlenze ombi apha phezulu kule nto uyakholwa ukuba uthixo uya kuyenza iphile. Uba wenza njalo yiba nokholo kwaye uthixo uya kukunika yona. Ucinga ukuba utata wakho ogulayo uza kuphila uyakholwa ungayifumani balunga naphi nawe phaya phandle uthandazela umtshana wakho onengxaki yovalo cinga ukuba uthixo uya kumphilisa nenekazi lihleli phaya phandle ukuba uyakholwa ungayifumani uza kukholwa nonke ngoko ndiyafuna Bangaphe abazawane bam abalapha abashumayeli bevangeli bashumayeli bevangeli ekugcweleyo okanye nokuba bayintoni na abakholelwa kwimpiliso engcwele phakamisani izandla zenu ndingathanda ukuba nize apha nindincede ndithandazele aba bantu ukuze abantu babone ukuba ayindim nje othandazele abantu nani ninako zani apha kwaye nime eqongeni kunye nam ningavuma na bazalwana ninabalungiseleyo izani kanye apha kwaye nime kanye eqongeni ilungile lona ndiyabulela bazalwana inkosi izani ngaphambili bazalwana izani uthini ewe unako yenza umgca uphindwe kabini kanye apho kuyakulunga ilungile lona ngoku jika ngapha bazalwana jika ngapha ngale ndlela ndiza kubazisa abantu kanye apho ngoku abanye benu imani kweli cala lam kanye apha ngaphakathi uba niyathanda imani jikeleze ngapha yiyo leyo ow kubaphulaphula niyawubona la madoda alungileyo apha la madoda ayakumakanye apha amelele evangeli inye ndiyishumayelayo yabona beza apha kuba bayakholwa kuyo ngoku ufanele ukuba nebhongo ngomalusi wakho oya kuzibonakalisa kweli qonga lilapha enzima enamandla intshumayelo lana ngamadoda anesithileyo akwaziyo ukuba hayi mna ngokuchasa amadoda amanye amaxesha siye sibambeke kwiinkqubo ezisenzayo ezo nkqubo yinto esichasene nayo hayi indoda umkhonzi kathixo ngoko ukuba besinocalulo laye wonke umntu olapho kucinga ukuba ndingahlala ixesha elingakanani ndilapho bendiya kuwa xana ndifumana malunga emva kwesithandathu isihlanu okanye isithandathu ishumi kancinci ngakumbi mhlawumbi isiqingatha ikota yomce ngendimkile bonke abanye bebengayi kuthandazela sinakuyenza lona kwaye njengoko kodwa kufuneki ube nayo uyazi ukuba yintoni ingxaki yakho uyayazi into oyenzileyo ngoku zivume izono zakho kuba nabani nakuniphaya phandle unendawo enye intandabuzo entliziyweni yakhe ikhuphe ngoku kwaye uxelele uthixo ukuba akuxolele ukuba awulungile kuthixo xelela uthixo ukuba akuxolele ukuba awenzi njalo kwaye awulunganga kuthixo ayizukunceda nakancinci into yokuza apha uchitha nje ixesha lakho oko yinyaniso ngoku ingaba kunjalo bazalwana njalo loo nto jonga apha nangu emi umzwana ukhithi apha ngaphantsi urhazu lwamatayara emotweni yam ukuya kuyo malunga nonyaka okanye imibini eyadlulayo ukuye wayesifa ngumhlaza wayeza kufa ngaloo mini nkosikazi wakhe wandixelela wathi khawuleza wathi uyafa ngoku ngathi ndakufika apha inkosi yamphilisa kwaye nanko esamile cinga ukuba uzuze ubungakho obunzima kwaye yonke into iqala elidala emva uyazi yela uhlobo lwendoda endandithetha ngayo kwiminyaka eyadlulayo eyayishumayela wabeka kanye kwelo lizwi baza abantu bamhleka kwaye yena nenkosikazi yakhe behamba kwiziporo zikaloliwe nayo yonke enye into kwaye kude phezulu ezintabeni nemigodi yamalahle babaleka baphoswa entolongweni nayo yonke enye into nantso indoda eyalwelwa ukuphumelela ibhaso lolo hlobo. Bo bazalwana litikuni mhlawumbe ningeke nibe na umoya wokucalula. Inyanzelekanga ukuba ibe njalo. Yabona oko akuyomfuneka. Into yokuqala ningamadoda elizwi. Ningcono kakhulu umshumayeli ngakumbi kunabo ukuba andingomshumayeli kangako. Kodwa nina nithanjisiwe. Nawuphi na umntu obizelwe ukushumayela ivangeli ubizelwe ukuphilisa abagulayo. Imiyalelo jikelele yile, hambani niye kulo lonke ihlabathi nishumayele ivangeli kuyo yonke indawo. Lowo ukholiweyo wabhaptizwa wosindiswa. Le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Bababeka izandla zabo phezu kwemilwelwe, njalo njalo baya kuphila. Uba ubizelwe ukuba ngumlungiseleli, ubizelwe ukuthandazela abagulayo. Kwaye isizathu sokuba nenze oku kukuba ukuze aba baphulaphula kuze babone ukuba akufuneki balinde umntu okhethekileyo uOral Roberts, uTom Hicks, uTommy Osborne, mna umntu othile ozela inkonzo yempiliso. Kunababone ukuba ningamadoda kaThixo, yabona, uyindoda nje ilungelo elingako lokubeka izandla nakweyiphi na kubo njengam okanye nabani na. Ngapha koko bazalwana, nonke niyazi nje njengabalungiseleli, lukholo lwabo kuThixo olwenza umsebenzi. Ngaba oko kunjalo, sinikeza nje umthandazo ukwenzela bona. Ngoku, Brian Branham, ngaba umoya oyingcwele unawe uqinisekileyo, ewe mhlekazi. Ngoku kuwe kubaphula emgceni apho ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuba uThixo yakho kuphilise, phakamisa isandla sakho uthi ndiyakuyamkela. Ngoku, yiza apho, vumela oku, vumela elininekazi apho. Andikwazi, andizange ndakubona. Uba umoya oyingcwele uya kundixelela ukuze abazalwane bam apha ebukhoneni apha ngolu hlobo. Ngoko bonke bemi apha bendijikelezile. Hayi kuphela oko, abazalwane bam balapha nenkosi yam ilapha, yinkosi yabo nayo. Ngoko ukuba uya kundixelela into engalunganga ngawe, nantoni na engalunganga kuwe, uya kuyazi ukuba inyaniso okanye hayi. Ndiyabafuna, ndifuna abaphulaphula, ndifuna abantu phaya babone ukuba umoya oyingcwele ulapha eqongeni ukunika ukucalula. Kodwa loo nto ayiphilisi mntu. Kodwa ukuba uya kundixelela into ethile ngawe owaziyo ukuba kukho mnto ndiyaziyo ngayo, kanye njengokuba yayiyinkosikazi equleni, hayi uhlobo olufanayo lwemeko, kodwa ndithetha ukuba yindoda nomfazi badibana okokuqala. UYesu uhlobo lwendoda eneminyaka ephakathi kwaye lo mfazi mhlawumbi wayelibhinqa eliselula mhlawumbi njengawo. Hayi, ukuba uya kuyenza angandixelela ukuba uzele ntoni apho ingxaki yakho. Ungakholwa ukuba iya kuba ngumoya wakhe oya kuyenza loo nto. Niyakukholelwa oko bazalwana kuba kwayinkosi uYesu imi apho. Nina baphulaphula nikholelwa kwaloo nto inye. Ungakholelwa kwanto enye wena usemgceni wokuthandazela, kwaye uyazi ukuba la madoda ingaba ndingababiza apha xa bendicinga ukuba abekho emva kokushumayela ngolu hlobo nokuthetha izinto endizithethileyo, ndize ndibize amadoda apha ebengafanelekanga. Bendingayi kuyenza loo nto, bendiya kuba ndoyisa kwaloo nto inye bendisilwela yona. Yabona, ndiyakholelwa kuwo, ndiyakholelwa ukuba angamadoda kaThixo. Bo, khangela ukuba umoya oyingcwele umi ngokusondeleyo na. Ukuthetha nje nawo ndiyazama uthi, wenza ntoni mzalwane uBranham? Kwayinto enye uYesu wayenzayo nomfazi, wathi, ndizisele ndisele. Wayezama nje ukuthetha naye umzuzu afumanise ukuba yintoni ingxaki yakhe. Ingxaki yakho kukuphakuzela, yiloo nto ubandezeleka yiyo. Ukuba kunjalo, phakamisa isandla sakho. Ngokuqinisekileyo akakhangeleki okunjalo bazalwana, akanjalo kodwa yiloo nto ingxaki yakhe. Ube engaloo ndlela ixesha elide, hlala uwela iibhlorho zakho phambi kokuba ufike kuzo, njalo njalo. Yinyani leyo, kukwenziwa kwakho, wenziwe nje ngolo hlobo, uvalo. Soloko ucinga ukuba kukho into eza kwenzeka, ayenzeki. Amanye amaxesha umtyholi uyakuxelela, akukho nto kuyo, nguwe nje ukreqeleyo ngapha yakomnca. Andifundi ingqondo yakho, kodwa ndifunda ukuba yintoni. Ndiyayazi into athethe ngayo kuyo, kuba ndiyabona ukuba yintoni na ethi qatha engqondweni yakho. Ngoko uYesu wazibona iingcinga zabo. Ingaba kunjalo oko ke yile nto yenzekileyo ngoku? Ingaba oko kunjalo, apho mandikuxelele into ukuze wazi, umele ngenene omnye umntu apho. Injalo loo nto leyo, yinto uyabona ubungenakuyibamba kude kube ngoko. Ngoku ukuba inkosi iyakutyhila kum into imeleyo apho ukwenzela omnye umntu, uyakundikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe, yenzelwe umama wakho. Uyakholwa ukuba uThixo angandixelela ukuba yintoni ingxaki yakhe? Ke unengxaki yentliziyo, uxinzelelo lwegazi oluphezulu, inyongo, ingxaki. Kulungile, akunjalo. Yabona, ngoku ngumoya oyingcwele lowo, akunjalo. Ukho into ethile apha kum nakwaba bazalwana, yabona, into ethile apha ngoku, umoya oyingcwele. Go, we are called when Jengogo sidlula emcini. Asithobe inhloko zethu sonke ngelithuba sithandazela aba bantu. Go, bawo wasezulwini, siza kubeka izandla kwaba bantu. Kwaye ndiyabathandazela ngoku. Nazi izicaka zakho zasebukhosini zimi apha. Kwaye sonke siza kubeka izandla phezu kwabagulayo. Ukuba wena uthe yenze. Siza kuyenza egameni likaYesu Kristu. Banga abantu bangangatsali nje baphumele, kodwa banga bangaphumela bephilisiwe ngegama likaYesu Kristu. Amen. Inkosi nisikele ngokuhamba ngokusondeleyo. Egameni lenkosi uYesu, philisa. Egameni lenkosi uYesu, philisa umzalwane wam. Egameni lenkosi uYesu, philisa udade wethu. Go, nje umzuzu. Yabona, mzalwane nodade, kutheni uvuya xala mfazi xa kuthe kwabakho ukucalula? Kwaye xa abanye besisi akukho nto yenziweyo. Abantu bayadlula ke ukuba ndinjalo ndinokucalula ke ngoko andifumananganga. Loo nto ayinanto yakwenza nayo. Ulapha ngokufanayo, yabona. Xa udlula apha yizawuphakamise izandla zakho uthi, "Enkosi, Nkosi Yesu, ndiyakwamkela wena njengomsindisi wam kwaye ndiyahamba nje kunye naye." Omnye wala madoda uza kundibhaptiza. Mna ndisiya kanye equleni lamanzi ndize ndibhaptizwe kwaye ndiphume kwaye ndazi ukuba uthembisile ukuba ndiyakwamkela umoya oyingcwele. Ibona, ucalulo luselapha ngokufanayo nje apha loluphi. Le ndoda apha ndingowasemzini ku ndim mhlakazi andikwazi. Ingapha ukuba uThixo uya kundixelela ukuba yintoni ingxaki yakho. Uya kundikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe, umkhonzi wakhe. Uya kukwenza ngentliziyo yakho yonke. Ulungile mhlekazi. Enkosi mhlekazi. Ngumoya omhle kakhulu lowo, into entle kakhulu. Ngapha koko umele omnye umntu apho, injalo lowo. Ngumzukulwana wakho unepolisi, wawa ngenye imini kwaye waphuka umlenze. Lowo ngu-Itsho Inkosi. Ingaba kwakunjalo, injalo lowo. Hamba kwaye ukholwe ngoku kwaye uya kuphila. Okuyiza ukholwe wonke umntu, yiza nje. iminga paya abancinane bakathixo abantwana abakhubazekileyo abazimfama abajijekileyo balungiseli bevangeli niyazi ukuba sinawo amandla okuphilisa. Kodwa inkosi yethu enkulu uYesu Kristu uyithumela le miqondiso wayegwebe umtyholo lowo kubophileyo. Siyamgweba umtyholo, siyabugweba ubumfama. Ngegama likaYesu Kristu unyana kaThixo, sicela ukuba uThixo abanike ukholo lokukholelwa ukuba umthandazo wokholo ubasindisile abagulayo. Baye uThixo uya kubavusa, baye baya kuphila kwakho siphe oko Thixo onamandla onke. Ngegama likaYesu Kristu. Oku nina bazalwana, hambani nimke apho. Nonke abanye yibani semthandazweni ngoku, ngeli thuba si abalungiseleli bayabathandazela nabo. Ngoku siyathandaza, sibeke izandla. Bawosezulwini, kuni phaya ngaphandle kubaphulaphula abangazange bangene emgceni ukuthandazela, bekani izandla zenu omnye komnye ngoku, beka izandla phezu komnye. Owethu wasezulwini, sikuzisela aba baphulaphula njengoko sivala le nkonzo kunye neli phulo phantsi kwebhanile kaYesu Kristu. Umbingeleli omkhulu othandisiweyo kaThixo uEmmanuel emi evukile kwabafileyo ehlala ephila ukuze enze izibongozo. Ubukho bakho obukhulu ngoku bukunye nathi, amandla akhe angcwele phezu kwethu ukuze asenze sibone imibono, siprofete, sibeke izandla phezu kwabagulayo. Ilizwi likaThixo elingasileliyo alinakuze libuyele kuye lilambata. Ligweba wonke umtyholo wokugula, onke amandla esono, konke ukungakholwa egameni likaYesu Kristu. Yanga ingachithakala ingabikho ebantwini, baphile. Sikelela aba bazalwane bangabalungiseleli Nkosi njengokuba behlanganisene ngantliziyona namphefumlomo nawo onke amakholwa ebandla. Thixo onamandla onke, kule inkulu iMiddletown eOhio, thumela imvuselelo emva koku Nkosi eyakutshayela ngapha nangapha. Kuhlangana kwamathambo Nkosi nemisipha yofele kwaye angamandla kaThixo angaphakamisa ibandla elinamandla elimanyeneyo apha kwesi sixeko eliya kutshayela. Umzekelo webandla, konke ukunqamleza kwisizwe ukuze abantu babe nokungena kwesi sixeko ukuze babone amandla kaThixo. Siphe oko Nkosi, philisa abagulayo nabaxhwalekileyo, sindisa abalahlekileyo uze uzifumanele uzuko. Siphe ukuba zonke ezitshefu kunye neephasile ezincinci ezilele apha yathandaza Nkosi, kuba umoya oyingcwele uphezu kwethu nakwesi sakhiwo usithambise, wangangamnye kubo wangaphila. Kubhaliwe eBhayibhileni ukuba xa uIsrayeli wayesendleleni yomsebenzi, endleleni yabo eya kwilizwe ledini, ukuba ulwandle olubomvu lwangena endleleni, kwaye omnye wababhali wathi uThixo wakhangela ezantsi kuloo ntsika yomlilo, waze ulwandle olubomvu loyika lwabuyela umva, waza uIsrayeli waya kwilizwe ledinga elalithenjisiwe. Ngoku kuseBhayibhileni kubhaliwe kwathiwa, ndingathanda ngaphezu kwazo zonke izinto ukuba uphumelele empilweni, kwaye xana ezi tshefu zifikileyo ebantwini apho uSathana abeke ulwandle olubomvu phambi kwabo, wanga uThixo angakhangela ezantsi ngegazi lonyana wakhe uYesu Kristu, kwaye agwebe sonke isigulo kwabo bangabanganako ukufika apha, kwaye sanga isigulo singemka kwaye siloyike ilizwi likaThixo nedinga likaThixo nentambiso kaThixo, kwaye banga abantu bangawelela kweso sithembiso silungileyo sempilo entle nokomelela. Siphe oko Nkosi, kwaye sikunikela konke kuwe egameni lonyana wakho othandekayo umsindisi wethu uYesu Kristu. Amen. Baphulaphula, kulowo usaziyo sonke, kulowo owasivusayo ukuba sibe lilifa lakhe ehlabathini ebandleni lakhe, zanga iintsikelelo zikaThixo ezityebileyo zingaba phezu kwenu nonke side sihlangane kwakhona. Inkonzo yethu elandelayo sisazi iya kuba semnqubeni ngentsasa yangecawe, sasa ngecawe yephasini. Emva koko ndiya ngaphaya Illinois ukusuka apho. Nisikelele, ninyamekele amabandla enu, niphathe la amabandla alungileyo. Bambani iintliziyo zenu kunye, hlalani kwilizwi likaThixo. Hilelani yena kuba izinto ezoyikekayo ziphambi kwenu. Mbulani oko, side sidibane masime sicule. Ngoku ngentlonipho, xhawula izandla nomntu osemva kwakho, phambi kwakho nasecaleni kwakho. Wonke umntu ngoku. Ngoku ngezandla zenu ziphakamiselwe kuThixo ngokukhwaza ngenene ngoku wonke umntu makakhalise. Masithobe intloko ngoku. Kumbulani, abaninzi bethu abasayi kuphinda bahlangane kude kube ngoko. Kuyinqumshele umalusi wenu Zalwane Sullivan, side sihlangane emzalwane wami.